Hamvu yabamwamba. A super sense. December 27, 1959. Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Mhamvu yabamwamba.
I'm still feasting also on that blessing this morning.
Ine ndikuchitabe phwando nawonso pa daliso lija mawau.
All the exceedingly abundantly.
Oh, mopitirira, mochuluka.
It's unknown the things that God would do for us when we assemble ourselves together.
Ndizosadziwika zinthu zimene Mulungu angatichitire ife pamene ife tidzisonkhanisa tokha pamodzi.
Have you noticed since we made this consecration to God how the things have been going here?
Kodi inu mwazindikirapo chipangireni ife kudzipereka uku kwa Mulungu momwe zinthu zakhazi kuchitikira muno.
Blessing after blessing, power after power, glory after glory.
Daliso pambuyo pa daliso, mphamvu pambuyo pa mphamvu. Ulemelelo pambuyo pa ulemelelo.
It's just been wonderful.
Zangokhala zodabwitsa.
And he will continue to do so.
Ndipo iye apitirira kuchita chotero.
Amen. These handkerchiefs, I have prayed over those as someone here they belong to.
Timipango iti ine ndatipempherera ito kuti wena pano amene tili tawo.
Now I just want to comment at just a moment or two.
Tsopano, ine ndikungofuna kuthirira ndimangapo mphindi chabe kapena ziwiri.
And first thanking all you for your fine Christmas present of the suit of clothes that you had gotten me.
Ndipo poyamba ndikukuthokozani nonsenu chifukwa cha mphaso yanu yopambana ya Christmas ya suti ya zovala. Zomwe mwandibweretsera ine.
Was that what was in yours, Brother Neville?
Kodi izo ndi zomwe zinali mwanunso mbale Neville?
Yes, yes. Suit of clothes.
Inde, bwana. Eya, suti ya zovala.
Well, preachers can always use the suit of clothes.
Bwanji, alaliki, ndai zose, akozo gwisa nchito suti ya zovala.
Fit me perfectly.
Wonderful, that's good.
Zoda bwisa, izo nzabwino.
Now, they perspire, and that sweat rots clothes quicker than anything I know of, you see.
Tsopano, iwo amachita tukuta, ndipo tukuta limenelo limavundisa zovala msanga, kuposa chilichonse chomwe ine ndikuchidziwa, mukuona.
And it just takes a lot of clothes to hold a preacher.
Ndipo zimangotengera zovala zambiri kuti zimusunge mlaliki.
And good clothes, cheap cotton cloth will just rot out just in a little bit.
Ndi zovala zabwino, chovala cha thonje lochipa kwenikweni, likhoza kungovunda mwakanthawi kochepa.
So a good suit like that will have some wear in it.
Kotero, suti yabwino monga imeneyo, itenga nthawi kuti ithe.
Just think, you are supporting and giving these clothes to the servant of the Lord.
Ndipo tangoganiza inu mukuthandizira ndi kupereka zovala izi kwa antchito a Ambuye.
And the Lord bless you.
Ndipo Ambuye akudalitseni inu.
Jesus said, in so much as you have did unto the least of these my brethren, you have done it unto me.
Yesu anati, muzonse zomwe munachitira kwa ang'ono a abale angawa, inu mwachitira izo kwa ine.
So therefore, you never bought two ministers a suit. You bought two suits for Jesus.
Kotero choncho, inu simuna wabweretse kugulira atumiki awiri suti, inu magulira Yesu masuti awiri.
That's what he said. You have did it unto me.
Izo ndizomwe iye ananena. Inu mwachitira izo kwa ine.
But that little heavenly touch this morning, did you notice it?
Koma kukuza kwa kung'ono kwa kumwamba kuja mawauno. Kodi inu munakuzindikira iko?
No altar call, no nothing.
Popanda kuitanira kuguwa, popanda chilichonse.
But just after the message and the refreshing of the Holy Spirit bathing upon the people.
Koma kungori uthenga utatha ndipo ndi chisisimuso cha mzimu woyera chikusambitsira pa anthu.
Glory of God moving.
Ulemelelo wa Mulungu ukuyenda.
They just begin coming up and down all around.
Iwo anangoyamba kubwera mwamba ndi mmusi ponse pozungulira.
And I noticed some real good Baptist friends of mine from the Walnut Street Baptist Church in Louisville.
Ndipo ine ndinazindikira anzanga wena abwino kwenikweni Archbaptist ochokera ku mpingo wa Baptist wa ku Walnut Street mu Louisville.
Standing in the aisle, just bathing in the power of God. Oh, my.
Ataima mkampata, akungo samba mumbambu ya Mulungu. Oh, my.
I met them after the service, and he said, that's the power of God. I said, that's right.
Ndipo ine, ndinakumana nawo iwo utatansongano. Iwo anati, ndiyo mbambu ya Mulungu. Ine, ndinati ukonkulondola.
You sure? You're sure right.
Malondola zedi in malondola ndithu.
The power of God. And you just can't find words to say.
Mphamvu ya Mulungu. Ndipo iwe siungapeze mawu akuti unene.
You just don't know what to say.
Iwe sudziwa choti unene.
The Holy Spirit just takes the meeting and it, you don't know what he's going to do with it.
Zimoyera umangotenga nsonkhano ndipo iwe sudziwa chomwe iye atachite nawo iwo.
Quietly, sweetly, humbly, broken up.
Mwakachetechete, mokoma, modzichepesa, mosweka.
Oh, Brother Pat, that's just heaven to me.
Oh, Mbale Pati, uko ndikumwamba basi kwa ine.
I'm just one of these old-fashioned type that likes that feeling in it.
Ine ndangokhala mmodzi wa anthu amtundu wachikale amene amakonda kumverera koteroko mkati mwake mukuona.
Like the late Paul Rader.
Monga malemu Paulo Rada.
He said to his one time he was telling a story.
Iye anati kwake nthawi ina iye amanena nthano.
And he said he and his wife were sitting at the table.
Ndipo iye anati iyeyo ndi mkazi wake analati akhala pa tebulo.
And she wanted to go somewhere or do something, and he kept saying to her,
ndipo iye anafuna kupita kwina kwake kapena ukachita china chake ndipo iye amangonena kwa iye,
I just can't do it and so forth, and he'd cut her a little short.
Ine siningachite ichi basi ndi zina zotero ndipo iye amakhoza kumuduliza iye nsanga pang'ono.
So he looked around at her and the tears was coming down her cheeks.
Kotero iye anatewukira pozungulira pa iye ndipo misozi inali kutsikira mmasaya ake.
And he said to her, he said, well, now, thought in his heart.
Ndipo iye anati kwa iye, iye anati, chabwino tsopano, naganiza mumtima wake.
If she's that easy hurt, just let her stay hurt.
Ngati iye aliwo pweka chotero kupwerekedwa, ingomusiyani iye akhale wopwerekedwa.
So he, like a man, like he folded up his paper and laid it down on his plate.
Kotero iye, monga mwajimuna, iye anapindila paper lake, nali goneka ilo pansi pambale yake.
And she always stood at the door and kissed him goodbye.
Ndipo mkazi yondai zonse, ankaima pakomo, na msopsona posazikana.
And then when he got at the gate, she'd wave at him.
Ndieno, iye akatuluka pachipata, iye amakhoza kugwedezera dzanja pa iye.
And then that would take care of it, you know,
until
he got back from his
office.
And so that morning said when they started out, why the at the door, why she standing at the door.
Ndipo kotero mmawa umenewo anati pamene iwo anayamba kutuluka bwanja pakhomo bwanji iye anayima pakhomo.
He kissed her.
Ndipo iye anamtsopsona.
Walked on out the end of the gate.
Natulukira ku mapeto achipata.
Opened the gate, looked back, she stands over with her head down. Still hurt.
Natsegula chipata nayang'ana mbuyo ndipo iye anali atayima pakhomo atawera misa mutu wake pansi atabwerekedwabe.
Said he waved, bye-bye. Said she waved, bye-bye.
Akutiye anagwereza ndapita, natiye anagwereza pitani.
So he started down the street.
Nati iye anauyamba kutsikira munsewu.
And he began to think.
Ndipo iye anayamba kuganiza.
What if something had happened to me before I get back home?
Bwanji ngati china chitachitika kwa ine ndisanabwerere ku nyumba.
Or what if something happened to her before I get back?
Kapena bwanji ngati china chitamuchitikira iye ine ndisanabwerere mbuyo.
God would call us off the scene.
Mulungu akhoza kutichotsa ife pano.
And as good a woman as she's been, how sweet she is, and so forth.
Ndipo monga mkazi wabwino monga iye wakhala alili, ndi momwe iye ali wokoma, ndi zina zotero.
And said, farther he got, more swelling his heart began.
Ndipo anati iye popitira kutali, ndi pamene mtima wake umayamba kutupa kwambiri.
So he just turned and run back.
Kodi iye anangopotoloka anathamangira mbuyo.
Opened up the gate, run in the house. Opened up the door.
Anatsegula chipata, natamangira nyumba, natsegula chitseko.
When he opened up the door, he heard something crying. Looked around, she's standing behind the door.
Ndipo pamene iye anatsegula chitseko, iye anamva china chake chikulira, anayangana pozungulira, iye anali atayima kuseri kwa chitseko.
Said he never said, forgive me. He never said, I apologize. He never said nothing.
Nati, iye sana ti ndikhulukireni ine. Iye sana ti ine ndikupepesa. Iye sana nene kanthu.
He said he just grabbed her and kissed her again. Turn around, walk back out.
Akuti anango mugwira mkaziyo namtsotsonanso iye. Napotoloka kuzungulira natulukiranso mbuyo.
Said he got out to the gate. Said she just standing at the door again.
Akuti iye anatulukira pachipata nati mkaziyo analata imanso pakhomopo.
Said bye and she said bye.
Iye anati ndapita ndipo iye anati pitani.
Said just like she did the first time. But the last time had a feeling in it.
Nari monga iye anachitira ndawi yoyamba. Koma ndawi yosiriza anali ndi kukhudzidwa mkati mwake.
So that's the way it is.
Kotero umo ndi momwe ziriri.
When it's got a feeling in it, you see, that it's really something from God.
Pamene muli ndi kukhudzidwa mkati mwake, mukuona, kuti ndi china chake chenicheni chochokera kwa Mulungu.
Now, in the nomination a few moments ago of a new trustee, Brother Sothman.
Tsopano, mukusankha mphindi zochepa zapitazo kwa trustee watsopano, Mbale Sothman.
I'm sure that the trustees and all are aware now.
Ine ndikutsimikiza kuti ma trustee ndi onse akudziwa tsopano.
That at the end of the fiscal year, in 1st of January,
kuti pakutha pa chaka cha chuma loyamba la January,
that all offices of the church, such as pastors and deacons and so forth, expires.
Kuti maudindo onse ampingo monga abusa ndi madikoni ndiyena otero amatha.
Then if they want to continue on,
ndiye ngati iwo akufuna kupitiriza.
Not pastors, I didn't mean that.
Onse ndi abusa ine sindimatanthauza izo.
I mean, trustees and deacons and Sunday school teachers and so forth.
Ine marandauza ma trustee ndi madikoni ndi aphunzitsa Sunday school ndi ena otero.
The pastor is elected in by the church and he stays until.
Kuti mbusa amasankhidwiramo ndi mpingo ndipo iye amakhalabe mpaka.
And then the present board of trustees are deacons, are Sunday school teachers.
Ndiyeno, ndiyeyo, ngari anthu, gulu limene lilipo la ma trustee, kapena madikoni, kapena aphunzitsa Sunday school.
So what more, if they want to continue on,
kapena ndani onjezerapo, ngari iwo akufuna kupitirirabe,
they just continue on.
Iwo amango pitirirabe.
If they don't, then they have to resign if they don't want to continue on.
Ngati iwo satero, ndiye iwo ayenera. Iwo ayenera kusiya, ngati iwo sakufuna kupitirirabe.
And there's nothing against them.
Ndipo palibe chinthu chowatsutsa iwo.
Then they continue on for the next year.
Ndiye iwo amapitirirabe kwa chaka chotsatiracho.
And And then if they do not continue on, then they have an election.
Ndipo ndiyeno ngadiwo sapitirirabe ndiyeyo akhala ndi chitsankho.
And appoint some other trustee or whatever the office was.
Ndikukhadzikisa trustee wina kapena udindo uliwonse umene unali.
Therefore, it doesn't pin a man down to his lifetime to serve on a board.
Chodero sizimamukalikiza munthu pansi kwa nthawi ya moyo wake kuti akatumukire mugululo.
But as long as he feels that God is with him and helping him and he wants to do his part,
koma pokha ngati iye akuona kuti Mulungu ali naye ndipo akumuthandiza iye ndipo iye akufuna kuchita gawo lake,
or her part, whatever it might be, to continue on with the work of God,
kapena gawo lake chilichonse chimene chingakhalepo kuti apitirirebe ndi ntchito ya Mulungu,
we are always happy to have them to serve with us.
Ife nthawi zonse timakhala okondwa kuwaona iwo akutumikira limodzi nafe.
But that way, it gives a person a chance to serve for a year and see how they like it.
Mwaona, koma njira iyo, imamupasa munthu mwaiwori akatumikire kwa chaka, naona momwe iyo, akuikondera iyo.
Some of our trustees stay on for years and years and years, and deacons also.
Ena mama trustee atu, ama pitirirabe kwa zaka, ndi zaka, ndi zaka, ndi madikoni na onso.
And that's perfectly fine.
Ndipo izo ndi zabwino mwangwiro.
But then there's no set time.
Komano palibe nthawi yokhazikitsidwa.
If the trustee or pastor or someone on the board doesn't feel that they can serve any longer or moving out.
Ngati trustee kapena mbusa kapena wina wake pagulu sakuona ngati iwo angatumikirenso mopitirira kapena akuchokapo.
Then they just notify the church that they can get somebody in their place.
Ndiye iwo angoudziwisa mpingo kuti iwo akhoza kupeza wina m'malo wawo.
That's what taking place here about tonight.
Ndipo izo ndi zomwe zachitika kuno usiku uno.
With the brother Morgan, brother William Morgan resigning as trustee, they needed another trustee.
Ndi mbale William Morgan akusiya ngati trustee. Iwo anafuna trustee wina.
And Brother Softman was appointed as trustee in another time and then was tonight received on the board.
Ndipo mbale Softman anachulidwa ngati trustee mu nthawi ina ndiyeno usiku uno analandiridwa pagulu.
It's official as long as the church. In our church, it's the sovereignty of the church.
Ndizovomelezeka malingana monga mpingo. Mumpingo watu ndikuima paokha kwa mpingo.
The church moves or puts in the trustee.
Mpingo umachotsa kapena kulowetsa trustee.
The church moves the pastor or puts in the pastor. Whatever it is the church and all.
Mpingo umachotsa mbusa kapena kuika mombusa. Chilichonse chimene chili ndi mpingo mwazonse.
That's apostolic.
Ndimo mwautumwi.
That's the way it was did in the Bible time.
Umo ndimo mwe zinkachitikira mu nthawi ya Baibulo.
Therefore we feel that no one person then is a dictator or something in the church. We don't want that.
Kotero ife tikuona kuti si munthu mmodzi ndiye ndi wolamulira mwaukali kapena china chake mu mpingo, ife sitikufuna zimenezo.
Every man, every person, myself,
Mundu aliyense, ine mwini.
And voting in anyone has just got one vote, just like any other person of the church here. Just one vote.
Poponya vote kwa aliyense, ndi vote imodzi yokha. Chimodzi ndi mundu wina aliyense wa mpingo kuno. Vote imodzi yokha.
This is what I say. It's what the church says.
Zibe kanthu zomwe ine ndinganene. Ndizomwe mpingo unganene.
What the church says in the body. You like that?
Onani, zomwe mpingo kunena muthupi. Inu mukuzikonda izo?
Oh, I think that's just scriptural. That's the way it should be.
Oh, ine ndikuganiza kuti izo ndi mwamalemba basi. Umo ndi momwe ziyenera kukhalira.
Now, this is going to be a great week for me coming tomorrow, the Lord willing.
Tsopano, ili likhala sabata lopambana kwa ine tikafika mawa
I've got to make decisions for the coming year.
Well,
all the invitations, I want to go out to the office and pick up all my invitations and bring them home.
Therefore,
for the next few days,
I go to
prayer to God and pray for Him to guide me and show me which way to go and what to do.
Ine ndibira kukapemphera kwa Mulungu ndikupemphera kwa iye kuti anditsogolere ine na andisonyeza ine njira yoti ndipiteko ndichoti ndichite.
We don't live in a time like it was when he was here.
Ife sitikukhala mu nthawi monga zinali pamene iye anali kuno.
God led him from place to place.
Pamene Mulungu ankamutsogolera iye kuchokera pamalo kupita kumalo.
And he was in a town for a few hours and gone to another city.
Ndipo iye amakhala mu mzinda kwa maola pang'ono napita kumulaga wina.
But today it's on a different system. It's a setup.
Koma lero zili mwakachitidwe kosiyana ndi dongosolo.
Ministerial groups and a lot of things has to be done.
Magulu a atumiki ndi zinthu zambiri zomwe ziyenera kuchitidwa.
And the way I do it,
ndipo momwe ine ndimachitira izo,
I bring in all my African invitations and lay them down, all the India invitations.
And
all the California, the Utah, and all different invitations and put them separately in piles.
California, ku Utah, ndizondirana zosiyana zonse, ndipo ndimazisiya izo padera mu miyulu.
I'll let them lay.
Ine ndimango ziunjika.
And then I take to walking and praying, maybe get him a car and be gone a day or two.
Ndiyeno ndimapita kokayenda ndikupemphera. Mwina kulowa mugalimoto langa ndikuchokapo kwa tsiku kapena awiri.
Come back, praying.
Kubwerera, kupemphera.
Something comes on my heart to go to a certain place.
China chake chimadza pa mtima wanga kuti ndipite kumalo wena wake.
Then I see if it's just an impression.
Ndiyene ndimaona ngati chili chongo ndikhudza.
Then afterwards, then I, if it's impressed me so hard,
ndiye kenako, ndiye ine, ngati chikundikhudza ine molimba,
I go to this power where this certain place is.
Ine ndimapita kwa Mulungu komwe malo akutiwa ali.
Then pick me up a letter and read it, of invitation to see where it's at.
Ndiye ndimatenga kalata ndikuiwerenga iyo yakundiitana kuti ndione kuti ndiyakuti.
Then from there, here's the reason I do that.
Ndiye kuyambira pamenepo chifukwa chimene ndimachitira izo ndichi.
You think of riding about 72 hours on a plane.
Inu muganize zakuuluka pafupi maola makumi asanu ndi awiri mbambwe awiri pa ndege.
In the storms and up and down and around, if you ever rode overseas.
Mumikundo ndikukwera ndikutsika ndikutembenuzidwa ngati inu munakwerapo popita kutsidya la nyanja.
Don't know, sometimes you're up and sometimes it's down and swinging.
Simudziwa ndai zina kuti muli mwamba ndipo ndai zina iri musi ndikumaponyedwa.
Rocking and pitching through them clouds and over that water.
Penda penda ndikuziyolima kupiola mumitambo imeneyo ndikuwoloka pamadzi.
For 3 days and nights.
Kwa masiku atatu ndi usiku.
Then you step off onto a land and the first thing meets you is Satan.
Ndiyeno iwe umakatsika pandhaka. Ndipo chinthu choyamba kukumana nawe ndi Satana.
Well, the ministerial group said this, some of them divided on the vote and some for.
Chabwino gulu la atumiki linati izi ena mwa iwo atagawanikana pa voti ndiwe na olola.
See, then you might say this, well, maybe the Lord didn't want me to come.
Mwaona, ndiye inu mukhoza kunena kuti chabwino mwina mbuye sanafune kuti ine ndibwere.
But when you are sent of God, you are ready to meet the enemy.
Koma pamene inu mwatumidwa ndi Mulungu, inu muli wokonzeka kukumana ndi mdani.
You see, I step here in the name of Jesus Christ.
Inu mukuti ine ndikutsika kuno mu dzina la Yesu Kristu.
I come in the name of the Lord Jesus. Here I stay till his work's accomplished.
Ine ndadza mu dzina la Mbuye Yesu ndipo ndikhala kuno mpaka na ntchito yake itakwaniritsidwa.
And you are ready to meet the forces.
Onani, ndiye ndinu wokonzeka kukumana ndi zimphamvu.
So you love me, I know you do, so pray for me this week.
Kotero inu mumandikonda ine, ine ndikudziwa inu mumatero, kotero ndipemphelereni ine sabata iri.
That I'll make the right decisions by the inspiration of God will lead me.
Kuti ine ndilingalire moyenera mwakudzoza kwa Mulungu kundisogolere ine.
I'm going to have a few little, what I call little jump meetings.
So na ine ndikakhala ndiocheva pang'ono zomwe ine ndimatcha misonkhano yaing'ono yongodumphira.
I'm going down into Florida the 8th, 9th, and 10th of this month, or Tifton, Georgia.
Ine ndikupita kumusi mu Florida 8th, 9th, ndi 10th wa mwezi uno, kapena Tifton, Georgia.
Tifton, Georgia, the 8th, 9th, and 10th of January, I meant to say, instead of this month.
Tifton, Georgia, 8th, 9th, ndi 10th ya January. Ine ndimatinditi maloma mwezi uno.
And then I've got to go to Glasgow, Kentucky, and perhaps Somerset, Kentucky.
Ndiyeno, ine ndiyenera kupita ku Glasgow, Kentucky, ndipo mwina Somerset, Kentucky.
One night, maybe Campbellsville, Kentucky.
Ndipo siku umodzi, ndipo mwina mwake Campbellsville, Kentucky.
And Brother Rogers wanted me to come one night to his place, which we had to miss him the other time.
Ndipo mbale Rogers anafuna ine ndibwere kwa usiku umodzi kumalo awo kumene ife tili ndi tinamuponya iye nthawi ina.
I'll pray for Brother Rogers.
Tsopano mupemphereleni mbale Rogers.
We were having fellowship today, and I caught a hold of his hand and found him in a bad shape, physically.
Ife tinali ndi chiyanjano lero, ndipo ine ndinagwira dzanja lake, ndipo ndinamupeza iye asali mwa ubwino, mwathu.
So, pray for Brother Rogers over here.
Kotero, mupempherere mbale Rogers, ali apayo.
He's tuck a big lot onto his hands there, and it's got him nervous and upset.
Iye wadzitengera zinthu zambiri mmanja mwake kumeneko. Ndipo zamuchitisa iye chinjenje ndi kuyipidwa.
He's gotten pretty bad health right now, and his wife is very bad.
Ndipo iye ali mu moyo woyipa ndithu pakali pano. Ndipo mkazi wake ali moyipa kwambiri.
So pray for that little couple, fine children of God.
Kotero pemphererani anthu awiri ang'ono, ana abwino zedi a Mulungu.
Now I told him that, Lord willing, I'd get him a night.
Ndipo ine ndinamuza iye kuti ambuya akalola ndidzamupeza iye usiku.
And Brother Ruddle, one of our little sister churches up here on 62.
Ndipo mbale Rado, wang'ono wathu umodzi wa mipingo yathu kuno apa pa 62.
Little old bashful boy.
Nyamata wokulirapo pang'ono wamanyazi.
One long year and couldn't even look up.
Anadusa kuno ndipo osayangana konse mmwamba.
And he would come up to the house, and oh, I guess people thought he was a regular pest.
Ndipo iye amakhoza kubwera ku nyumba, ndipo oh, ine ndikuganiza kuti anthu amaganiza kuti iye ndi wosautsa nthawi zonse.
But there was something about the boy that seemed real.
Koma panali china chake cha nyamatayo chimene chimaoneka chenicheni.
I just kept staying with him and staying with him. Said, Brother Ruddle, you can.
Ine ndimangokhala nayebe iye, ndikukhala nayebe kuti mbale Rado.
He said, Brother Bam, I get up before a crowd, my heart comes up my throat, and I just can't say a word.
Yanati mbale Branham, ine ndikafika pa chigulu wanga, mtima wanga umafika pa kosipanga, ndipo ine siningathe konse kunena liwu.
I said, stand there and swallow it back down and speak in the name of the Lord.
Ine ndinati uzingo ima pamenepo, ni umezera iwo mbuyo, ndikulangula mu dzina la Ambuye, waona?
And now he's got a tabernacle the size of this one up here on the highway, just doing something.
Ndipo tsopano iye ali ndi kachinsi wofanana ndi uyu kuno pa nsewu waukulu kumango chita china chake.
Stay with it.
Pitirira nacho.
The boy had a call of God. I know his father, his mother, they're very fine people.
Nyamatayu anali ndi kuitana kwa Mulungu. Ine ndikuwadziwa bambo wake ndi mayi wake. Iwo ndi anthu abwino zedi.
And then we ought to have Junie one night down in New Albany.
Ndiyeno, tiwuyenera kudzakhala ndi Junie usiku umodzi, komwe mu New Albany.
And oh, you know, just little meetings that I can catch a night here and a night there.
Ndipo inu mukudziwa timisongano talingono chabe tomwe ndidzatenge usiku uno ndi usiku uko.
Until if everything plans according to schedule about the 25th of January.
Mpakana ngati chilichonse chikonzeka molingana ndi dongosolo chapa 25 ya January.
I'll be leaving for Miami for the World International Convention of the Full Gospel Christian Businessman.
Ine ndidzakhala ndikuchoka kupita ku Miami ku msonkhano waukulu wa dziko lonse wa anthu amalonda a Full Gospel.
And from there to Kingston, Haiti, down in the South America and up through Mexico.
Ndipo kuchokera kumeneko ku Kingston, Haiti, kumusi cha ku South America, ndipo mpaka kupiola Mexico.
From there into Africa, from Africa up into the Scandinavian and so forth like that.
Ndipo kuchokera kumeneko kupita ku Africa, kuchokera ku Africa mpaka ku Scandinavian, ndi kwina kotero monga choncho.
The biggest part of the year, I believe, will be taken up in overseas meetings.
Gawo la likulu la chaka ine ndikukhulupirira litengedwa ndi misonkhano ya kutsidya kwa nyanja.
So pray for me. I must make the right decision.
Kotero ndipembeleleni ine. Ine ndiyenera kupanga lingaliro lolondola.
Now that's just if it be the will of the Lord.
So na izo zili ngati chili chifuniro cha Ambuye.
If not, I'm willing to go anywhere, any place, it doesn't matter. Where it is, I want to go.
Ngati si choncho, ine ndiliwololera kupita kuli konse, malo ali wonse, zilibe kanthu ndikuti ine ndikufuna kupita.
But as long as I'm able to stand in this dust of the earth that God has put me in,
koma pamene ine ndili wokhoza kukhala mufumbiri la dziko la pansi pomwe Mulungu anandiyikapo ine,
I want to preach his unsearchable riches until death takes me from this body.
Ine ndikufuna ndizilalikira za chuma chake chosawerengeka mpaka imfa itanditenga kuchokera muthupiri.
That's my determination. By the grace of God, if he'll only help me.
Uko ndikulimbika kwanga mwachisomo cha Mulungu ngati iye atangundithandiza ine.
If he takes his hand away from me, the devil will slay me.
Ngati iye achotsa dzanja lake pa ine, mdielekezi adzandipha ine.
So you just pray that God will keep his hand of mercy upon.
Kotero inu muzingopemphera kuti Mulungu asiye dzanja lake la chifundo pa ine.
I'm not asking for his justice.
Ine sindikufunsa za chilungamo chake.
I'm asking for his mercy.
Ine ndikufunsa za chifundo chake.
His justice, no.
Maona. So no chilungamo chake. Ai.
I could not stand that. Just his mercy is what I'm pleading.
Ine sindingathe kuima nacho. Chifundo chake choka ndichomwe ndikuchichondelera.
Because I know I'm not worthy.
Chifukwa ine ndikudziwa kuti sindili woyenera.
Like no one is.
Ndipo palibe amene ali.
We better not ask his justice. We want his mercy.
Ndipo ife kuli bwino kusafunsa chilungamo chake. Ife tikufuna chifundo chake.
Now tonight, being a little hoarse.
Sobano sikuno, pokhala ndili wosasapa khosi pang'ono.
But couldn't turn the opportunity down to speak to this fine group of Christians.
Koma sindikanakana mwayiwu kuti ndilangule kwa gulu ili labwino la Khristu.
Wait, just before I make this announcement, let me say one thing.
Digirani, ndisena pange kulengeza uku. Ndilole nine ndinene chinthu chimodzi.
While you all are in one heart now, in one accord.
Pamene inu nonse, muli mwamtima umodzi sopano, muchiyanjano chimodzi.
And everything running sweetly, let me just give a little 2-minute talk to my church.
Ndipo zonse zikuyenda mokoma. Ndilole nine ndingopereka kulangula kochepa kwa maminiti awiri kwa mpingo wanga.
Listen, my darlings in the gospel.
Onan. Tamvelani okondedwa anga muthenga.
The stars in my crown, if I shall have one.
Anga nyenyezi mukolona yanga ngati ine ndidzakhale nayo imodzi.
The purchase of the blood of Jesus.
Ogulidwa ndi mwazi wa Yesu.
I did this for a purpose, come back like this.
Ine ndinachita ichi mwacholinga kubwerera chotere.
We decided that on a hunting trip.
Ife tinaganiza zimenezo pa ulendo wokasaka.
Brother Roy Roberson, Brother Banks Woods, and I on a trip.
Mbale Roy Roberson, Mbale Banks Wood, ndine pa ulendo.
That we could bring, come back. Brother Roy and all of us was talking.
Kuri ife tikoze kubweretsa, kubwelela. Mbale Roy, ndiwe na tosefe, tinalikulangula.
About our pastor, Brother Neville.
Ndipo za mbusa watu Mbale Neville.
A man that's before you all time pastoring. And everything.
Ndi mamuna amene amakhala patsogolo panu nthawi zonse kuchita ubusa ndi chilichonse.
You love him, but yet, Brother Neville being the co-pastor.
Ife timamukonda iye, komabe, Mbale Neville pokhala mbusa wothandizira.
It seemed just a little hard for Brother Neville to have to push out into that.
Zimaoneka zovuta pang'ono chabe kuti Mbale Neville kuti akankhidwire mkati mwa izo.
So we prayed and it seemed like it was the Lord's will that I do it.
Onani, kotero ife tinapemphera ndipo zimaoneka ngati chinali chifuniro cha Ambuye kuti litero.
Now, I asked the Lord if he'd help me, I'd do my best.
Tsopano, ine ndinafunsa Ambuye ngati iye angandithandize ine ndikanachita mwakuyesesa kwanga.
And after making my own consecration,
ndipo nditatha kupanga kudzipereka kwanga komwe.
And after having the church to do so.
Ndipo nditatha kupanga kuchititsa mpingo kuti utero.
Now, if God blessed us the way he has in the last few meetings with that little consecration.
Tsopano, ngati Mulungu atidalitsa ife momwe iye wakhala kuchitira misonkhano ingapo yapitayo ndi kudzipereka kwa pang'ono kuja.
What will he do if we keep it up?
Iye adzachita chiyani ngati ife titi tizingopitiriza ichi.
See? Just keep it up. Now listen.
Maona, ingopitirizani ichi. Tsopano mverani.
You're in love with one another.
Inu muli muchikondi wina ndi mnzake.
How I seen you standing in the aisles this morning and this week with your hands to God.
Momwe ine ndikukuonerani inu mukuima mtimipatamo mawa uno ndikumangolira ndi manjano okwezedwera kwa Mulungu.
And the lovely spirit moving around over you.
Ndipo mzimu wokoma ukuyendayenda ponse pa inu.
Now don't you listen to one foul thing the devil's got to say.
Tsopano, inu musamamvera chinthu chimodzi choyipa chomwe mdielekezi atanene.
If the devil shows you something or tells you something evil about one of the members of the body of Christ, don't you believe it.
Maona, ngati mdielekezi akuonetsani inu zina, kapena kukuzani inu china choyipa, za mmodzi wa ziwalo za thupi la Khristu, inu musamazikhulupirire izo.
For as soon as you believe it, you mar your experience.
Pakuti, pamene inu muti muzikhulupirire izo, inu mumadesa chokuchitikirani chanu.
And if you see one of the members of the body of Christ doing something evil, don't tell nobody else.
Ndipo ngati inu muona mmodzi wa mamembala athupira Khristu akuchita china choyipa, musamuze wina aliyense.
But go to that member and with love.
Koma, pitani kwa membala ameneyo, ndipo ndi chikondi.
And see if you can't bring them back to Christ again.
Ndi kukaona ngati inu simungawabwezere iwo kwa Khristu kachiwiri.
And if you can't do it, then tell one person and let them go with you.
Ndipo ngati inu simungatero, ndiye kauzeni munthu mmodzi kapena aloleni iwo apite nanu.
Do it the way the scripture says.
Chidani izi momwe malemba ananenera.
Think. But don't, if somebody says sister so-and-so or brother so-and-so, don't you believe one word of it.
Maona, koma musa, ngari winati mulongo wakuti ndi wakuti, kapena mbale wakuti ndi wakuti, musa krupirire liuli mozi lalizo.
You just leave it go.
Inu ingozi siyani izo zipite.
Because remember, it's the devil trying to tear you to pieces.
Chifukwa kumbukirani ndi mdielekezi akuyesa kukungambani inu mziduswa.
Now just look for him to come in because he'll do it.
Tsopano ingoyang'anirani kuti iye alowamo chifukwa iye adzatero.
Now you let the good man of the house faith stand right there and don't you receive one thing.
Tsopano inu lolani bambo wabwino wa nyumba chikhulupiriro ayime pamenepo ndipo inu musalandire chinthu chimodzi.
These people have been set in heavenly places with you.
Andu awa akazikisidwa mumalo amwamba mwamba ndinu.
Fellowship together around the blessings of God.
Kuyanja na limozi pozungulira madaliso a Mulungu.
Taking the communion at the table, and the Holy Spirit has witnessed that they are the children of God.
Kumarengela ngonelo bagome ndipo nzimu oyela wachivya umboli kuti iwali ana a Mulungu.
Amen. So let's just be real sweet, kind-hearted, forgiving, loving.
Korelo tie nitungu kala oko mazedi, antimwa wajifundo, okulukira, ogonda.
And if the other person talks evil against you, you talk sweet against them.
Ndivongari mundu wina alangula choiba motusa inu, inu mulangulezo okoma motusa iwo.
Watch how sweeter comes to you then.
Penyani kukoma kumene kumabwela kwa inu pamene.
That's right. Just always return good for evil, love for hate.
Maona ugonkulondola. Ndai zose mzingo bwezela zabwino kwa choipa. Chikondi kwa udani.
And just, are you feeling better, sweetheart? The little girl in the bank?
Ndipo chabe, kodinu mungumva bwinoko, wogo mawapantima, kasunga na kangono kumbuyoko.
That's good. I'm so thankful, yeah.
Izo zabwino, inendili wotoko za kwambiri, yeah.
Just went back. She was doubled up back there in a knot.
Anango bwele la jambuyo, iye anadzipiringiza mbuyo mwamfundo.
And the Lord Jesus has brought her forth now and presented her to the meeting.
Ndipo ambuye Yesu, amubwezanso Yesu pano namupereka iye kwa sungano.
We're so thankful for that.
Ife tili otokoza chifukwa izo.
That's what I left the pulpit for a few moments ago.
Ndizomwe ine ndinachokera kuguwa mphindi zingapo zapitazo.
Said they prayed and prayed, couldn't get through to the Lord.
Iwo anati anali atapemphera ndikupemphera.
Now, be sure to do that.
Tsopano, simikizani kuti muchite zimenezo.
Pledge yourself that to God. God, by your grace, that's what I'll do.
Dzilumbirireni nokha izo kwa Mulungu. Mulungu mwachisomo chanu, izo ndizomwe ine ndidi ndichite.
No matter when anyone says evil, return good.
Zibeka ndu pamene wina anena zoipa, bwezirani chabwino.
Don't think evil.
Musaganize choipa.
If you do think evil and you're just hypocritically saying it, then you're wrong.
Ngati inu muganiza choipa, ndipo inu mukungolangula izo mwachinyengo, ndiye ndinu wolakwa.
You just keep on consecrating yourself to God until you really feel good to that person.
Inu muzingopitirira kudzipereka nokha kwa Mulungu mpaka inu mumve bwino mwa inu za munthu ameneyo.
That's the way to do it.
Umo ndimo mwe mungazichitire.
Then the sweetness of God's blessings will just, oh, it'll just cover your soul.
Ndiye kukoma kwa madaliso a Mulungu kudzango. Oh, kudzango pimba moyo wanu.
That's the way to live victorious.
Umo ndimo mwe mungakhalire wachigonjetso.
And nothing can harm you as long as you're in love.
Ndiye palibe chomwe chingakupwetekeni inu malinga ngati muli muchikondi.
What do you say? See, if you have tongues, they'll cease.
Chabwino inu muti onani. Ngati inu muli ndi malilime, iwo adzatha.
And if you have wisdom, it'll vanish. Prophecies, it'll
fail.
But when you got love, it'll endure forever. And don't love only those who love you, but love those who do not love you.
Maona, ndipo musamango gonda iwa amene amakugonda ninu okha, koma gondani iwa amene sama kugonda ninu.
For it's easy for me to love anybody that loves me.
Pakuti ndizopweka kuti ine ndikonde aliyense amene amandikonda ine.
But try to love somebody who doesn't love you.
Koma yesani kugonda wina amene sama kugonda ninu.
That's where you test whether you're Christian or not.
Apo ndipomwe mungadziyese ngati inu muli mkhrisitu kapena ayi.
Somebody don't love you and yet in your heart you love them.
Wina amene sakukondani inu komabe mu mtima wanu inu mumawakonda iwo.
If you don't do that, then just keep holding on to God.
Tsono ngati inu simuchita izo ndiye zingogwirisanibe kwa Mulungu.
It's there because I know it to be the truth.
Ndi pamenepo chifukwa ine ndikudziwa kuti ichi ndi choonadi.
I know that it's the truth.
Amen. Ine ndikudziwa kuti ndi choonadi.
Now, we are going to open up the precious word now.
Sovano, ifetitse kula mawo pambana, sovano.
To the book of Hebrews. And the 11th chapter, just for a short message.
Kubukula a Hebrew. Ndipo mudu wa 11 kwa utenga wa ufupi jabe.
Being a little hoarse.
Pokala wosasa maumba ngono.
But I had a wonderful afternoon with brethren and sisters.
Koma ine ndinali ndi madzulo abwino ndi abale ndi alongo.
And never got in until almost 6 o'clock.
Ndipo sindinakalowe mpaka pafupi 6 zikoloko.
And I just run into the room and knelt down at the side of the bed at the bedroom and prayed for a few moments.
Ndipo ine ndinangotamangira mchipinda ndipo ndinagwera pansi pambali pa bedi kuchipinda chogonako ndipo ndinapemphera kwa mphindi zingapo.
Got up and picked up my Bible and started to read.
Ndinadzuka ndikutenga Bible langa ndipo ndinayamba kuwerenga.
And I seen a magazine laying there and I picked it up and it was wrote in Afrikaans, so I couldn't read that.
Ndipo ine ndinaona magazine atayikidwa apo, ndipo ine ndinawatenga iwo, ndipo iwo anali atalembedwa muchi Afrikaans, kotero ine sindikanaziwerenga zimenezo.
And sometimes in reading you'll strike a word.
Ndipo nthawi zina powerenga iwe, umadzakhuza liwu.
And that word becomes alive to you.
Ndipo liwu limenelo limakhala la moyo kwa iwe.
That's where a minister gets his message.
Umonimomwe mlaliki amapezera wake uthenga wake.
Just start reading the Bible something.
Kungoyamba kuwerenga Bible china chake.
First thing you know you strike something.
Chinthu choyamba mukudziwa iwe umakhudza china chake.
Then something adds to that something. Something adds to that something.
Ndiye china chake chimaonjezera kuchinacho. China chake chimaonjezera kuchinacho.
Then underline it and just go to the pulpit and read it. God will do the rest of it.
Ndiye umangolemba nzere pansi pake ndikungopita kuguwa ndikachiwerenga icho Mulungu adzachita zosatira zakezo.
You take care of the rest.
Onani iye adzasamalira zinazo.
Now, sometimes you get so carried away to you make little thoughts of what little notes of thoughts that you thought of.
Tsopano, ndai zina umangotengeka kukafika kutali. Mpaka umapanga tizigalizo pang'ono tazimene zolemba za pang'ono za malingaliro amene iwo unawaganiza.
Sometimes in a meeting where you have to come quickly to the platform.
Ndai zina musongano komwe iwe umangodza mofulumira kunsanja.
That is read over them little thoughts that you had. May the Holy Spirit will quicken them to you again.
Apo kungoerenga pati malingaliro tati ng'ono tomwe unali nato zimoyera umangodza fulumizisa ito.
Done that many a time.
Ndachita izo nthawi zambiri.
Now Hebrews 11, let's read the first verse beginning.
Tsopano, a Hebrew 11, tiyeni tiwerenge ndime yoyamba kuyambira.
And we'll read quite a few verses.
Ndipo tiwerenga ndime zingapo ndithu.
Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
Tsopano, chikhulupiriro ndicho thunthu lake la zinthu zoyembekezeredwa, umboni wa zinthu zosapenyeka.
For by it the elders obtained a good report.
Pakuti mwa icho, akulu anadzitengera mbiri yabwino.
Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God.
Mwa chikhulupiriro ife tikumvetsa kuti mayiko anapangidwa ndi mawu a Mulungu.
So that things which are seen were not made of things which do appear. Isn't that rich?
Kotero kuti zinthu zimene zimapenyeka sizinapangidwe kuchokera ku zinthu zimene zikuoneka. Sizolemerera zimenezo.
Let me read that third verse again. Listen closely.
Ndiloleni ine ndiwerenge ndime yachitatu kachiwiri. Mverani mwatchero.
Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God. So that things which are seen were not made of things which do appear is the word of God.
Mwaji kulupiriro ifeti kumvetsa kuti mayiko anapangidwa ndi mawu a Mulungu. Kotero kuti zinthu zimene zikupenyeka sizinapangidwe kuchokera ku zinthu zimene zikuoneka. Mawu a Mulungu.
By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. By which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, And by it being dead yet spake.
Mwajikulubiriro abere anapeleka kwa Mulungu nsembe yoposa ija ya Kaini. Imena anajitirwa na yomboni kutiyana liwolungama. Mulungu kujitira umboni wambaso zake. Ndipo ndiyo anga kale anafa komabe analangula.
By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God translated him. For before his translation, he had a testimony that he pleased God.
Mwaji kulubiriro, enoge, anakwatulidwa kuti asaone imfa, ndipo sana pezeke. Chifukwa Mulungu, anamukwatula iye, pakuti asanakwatulidwe iye, anali ndi umboni kuti iye, anakondweretsa Mulungu.
500 years of life, too.
Zaga mazana sanu za moyonso.
But without faith, it is impossible to please him.
Koma, popanda chikhulupiriro, mkosatheka kumukondweresa iye.
For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those that diligently seek him.
Pakuti, iye amene adza kwa Mulungu, ayenera kukhulupirira kuti iye ali, ndi kuti iye ndi wopereka mphotho kwa iwo amene amufuna iye modzipereka.
By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by which he condemned the world and became heir of righteousness, which is by faith.
Mwachikhulupiriro Noah, pochenjezedwa ndi Mulungu za zinthu zosapenyekabe, pochita mantha, anakonza chombo chakupumusiramo a nyumba yake. Ndi icho iye anatsutsa dziko, ndipo anakhala wolowa mnyumba wa chilungamo chomwe chili mwa chikhulupiriro.
Now let us pray just a moment and bow our heads.
Tsopano tiyeni ife tipemphere mwaka mphindi chabe ndi kuwela misamitu yathu.
Lord, our most gracious God and Father,
Ambuye Mulungu wathu wachisomo chopambana ndi Atate,
we come now into thy presence again with thanksgiving.
Ife tikudza tsopano mukukhalapo kwanu kachiwiri ndi kupereka mayamiko.
Not only are we now feeling that we are in thy presence because that we have bowed our heads to pray.
Ndipo osati tsopano tikungomvelera kuti ife tili mukukhalapo kwanu chifukwa chakuti taweramitsa mitu yathu kuti tipemphere.
But we believe that we are constantly in thy presence.
Koma ife tikukhulupirira kuti ife tili nthawi zonse mukukhalapo kwanu.
Because that the eyes of the Lord run to and fro through the earth.
Chifukwa chakuti maso ambuye amathamangira mtsogolo ndi mbuyo kupyola mudziko lapansi.
And you know all things.
Ndipo inu mukudziwa zinthu zonse.
And you know the thoughts of the heart.
Ndipo inu mukudziwa maganizo a mtima.
Therefore, Lord, the reason we bow our heads is to ask this petition.
Chotero Ambuye, chifukwa chomwe ife taweramitsira mitu yathu, ndi kuti tifunsire chofunika ichi.
That you would forgive us for all of our trespasses and transgressions against thee.
Kuti inu mukhoze kutikhululukira ife chifukwa cha zolakwa zathu zonse ndi zomwe takuchimwirani inu.
And that thy mercy once more would be extended to us.
Ndi kuti chifundo chanu chitambasuliridwirenso pa ife.
In so much that you would open our lips to speak and our ears to hear.
Mwakuti inu mukhoza kutsegula milomo yathu kuti ilangule ndi makutu athu kuti amve.
And if thy word might become real to us tonight.
Ndi kuti mawu anu akhale weniweni kwa ife usiku uno.
That these few verses that we have chosen to read.
Kuti ndimezo chepa izi zimene ife tazisankha kuwerenga.
Might become a great help to every member of thy mythical body on the earth.
zikoza okata nizola likulu kwa jiwalo jiri chonse chatubilanu la jinsinsi pa dzikola pansi.
Thy spiritual church, the church of the firstborn.
Mpingo wanu wa uzimu, mpingo wa woyamba kubadwa.
That church that's been bought by the blood of Jesus.
Mpingo uo umene unagulidwa ndi mwazi wa Yesu.
That's been washed and has been sanctified.
Umene watsukidwa ndipo wayeretsedwa.
And will be presented to God that day without a blemish or a wrinkle.
Ndipo udzapelekedwa kwa Mulungu tsiku ilo wopanda banga kapena kwinya.
How we thank thee to have faith to believe that we are partakers of this goodness of God.
Momwe ife tikukuthokozera ninu kuti tili ndi chikhulupiriro chokhulupirira kuti ndife ogawana nawo au bwino wa Mulungu.
Through the righteousness and mercy of our Lord Jesus.
Kupyolera muchilungamo ndi chifundo cha Ambuye wathu Yesu.
Praying now that you will heal all the sickness.
Tikupembera tsopano kuti inu muchize matenda onse.
Thanking you for touching that little girl.
Kukuthokozani inu chifukwa chomukhudza msungwana wang'ono uja.
Just a few moments ago, laying doubled in the room in there from pain.
Mbindi pang'ono zokha zapitazo amene anapiringizika muchipinda muja ndikupweteka.
See her walk out that little childlike faith and accepting you and your mercy.
Umone iya kuyenda chikhulupiriro changati cha mwana chija ndikukulandirani inu ndi chifundo chanu.
And we thank thee for this.
Ndipo ife tikukuthokozani inu pa izi.
And pray that you'll remember Sister Baker's little loved one over in Kentucky.
Ndipo tikupembela kuti inu mumukumbukire mlongo Baker wokondedwa wake wang'ono uko mu Kentucky.
And the ones that Brother Neville spoke of.
Ndiwo amene mbale Neville amawanena.
And oh God, the innumerable camp of the sick everywhere.
Ndipo oh Mulungu, misasa yosawerengeka ya odwala kulikonse.
And especially, Lord, those that are unsaved and know thee not.
Ndipo makamaka Ambuye, iwo amene ali osapulumusidwa ndipo sakukudziwani inu.
If they should die in their sins, they cannot come where you are.
Ngati iwo amwalira mmachimo awo, iwo sangadze kumene inu muli.
We pray that you'll give us witness and power, boldness to speak the word.
Ife tikupembera kuti inu mutipase ife umboni ndi mphamvu kulimba polangula mawu.
And wisdom to know when to speak it. And then speak to us when we have said enough.
Ndi chidziwiso kuti tidziwe nthawi yolangulira iwo. Ndiyeno langulani kwa ife pamene ife tanena mokwanira.
That we might walk away and leave the people in the amazement wondering.
Kuti ife tikhoze kuchokapo ndi kwasiya anthu mukudabwitsidwa akuzizwa.
Of the great Holy Spirit and His work.
Za mzimu woyera wopambana ndi ntchito yake.
Grant it, Lord.
Tipaseni za Ambuye.
Hear us now, we pray, in Jesus' name we ask it. Amen.
Timvereni ife tsopano, ife tikupembera mu dzina la Yesu, ife tikupempha izi. Amen.
I would like to speak just for a short time upon the subject of senses.
Ndipo ine ndikanakonda kulangula kwa kanthawi kakafupi pa phunziro la mphamvu.
We are taught that the natural man has 5 senses.
Ife timaphunzitsidwa kuti munthu wachibadwa ali ndi mphamvu zisanu.
And those 5 senses control his.
Ndipo mphamvu zisanuzo zimalamulira lake.
His. Or give, God gave him these 5 senses to contact his earthly home.
Lake. Kapena iye akupereka. Mulungu anamupasa iye mphamvu zisanu izi kuti azikhudzira kwawo kwa pansi pano.
And those senses are known as see, taste, feel, smell, hear.
Ndipo mbambu izo zimadziwika ngati kupenya, kulawa, kukhudza, kunungiza, kumva.
Those five senses which are known to the natural man.
Mbambu zisanizo zimene zimadziwika kwa munthu wachilengedwe.
And they are good.
Ndipo izo ndi zabwino.
And we cannot operate or live a normal life when one of these senses fail to act.
Ndipo ife sitingachite kanthu kapena kukhala moyo wolunga pamene imodzi mwa mphamvu izi ilephera kuchitapo.
Your sight, hearing, feeling, smelling, or tasting.
Kupenya kwanu, kumva, kukhudza, kunungiza, kapena kulawa.
We cannot be normal without them.
Ife sitingakhale olunga popanda izo.
There's something missing.
Pali china chosowa.
Some potion of life that we cannot contact without that sense acting.
Gawo lina la moyo lomwe sitingathe kulikhudza popanda mphamvu imeneyo.
And they're good and they're useful.
Ndipo izo ndi zabwino, ndipo izo ndi zogwiritsidwa ntchito.
And they were given to us by God.
Ndipo izo zinapasidwa kwa ife ndi Mulungu.
God gave those senses.
Mulungu anapeleka mphamvu zimenezo.
But they're given to you as a gift.
Koma izo zinapelekedwa kwa inu ngati mphatso.
And it depends on how you, what you yield these senses to.
Ndipo zimatengera momwe inu, komwe inu mumazipelekera mphamvu zimenezi.
Will be the way that your life is controlled.
Ndikomwe moyo wanu ukulamulidwa.
The way you yield those five senses.
Momwe inu mumazipelekera mphamvu zisanu zija.
You're what you see, what you hear.
Inu muli chomwe inu mupenya, chomwe inu mumva.
What you taste, smell, or feel.
Chomwe inu mulawa, kunungiza, kapena kukhudza.
Whatever those senses are yielded to, they will dominate you.
Chilichonse chomwe mphamvu izo zapelekedwako izo zidzakulamulirani inu.
And we are grateful to God that we have the five senses.
Ndipo ife tili wothokoza kwa Mulungu kuti ife tili ndi mphamvu zisanu.
But by no means was these five senses given to you to guide you.
Koma mopanda kutanthauza kuti mphamvu zisanuzi zinapelekedwa kwa inu kuti zizikusogolerani inu.
They were given to you for earthly contact.
Izo zinapelekedwa kwa inu kuti muzilikhuzira dziko.
But there was given you the sixth sense.
Koma kunapelekedwa kwa inu mphamvu yachisanu ndi chimodzi.
And that sixth sense belongs only to the Christian.
Ndipo mphamvu yachisanu ndi chimodziyo ndiyo ya kwa Mkhristu yekha.
And you cannot have this sixth sense until you become a Christian.
Ndipo inu simungakhale ndi mphamvu yachisanu ndi chimodziyi mpaka inu mutakhala Mkhristu.
Is the only way that you can ever have any more than the five natural senses for the natural person.
Iri njira yokha yomwe inu mungakhozere kukhala ndi mphamvu ina yowonjezera kuposa zisanu zachilengedwe za munthu wachilengedwe.
But sixth sense is better known to the Christian as faith.
Mphamvu yachisanu ndi chimodzi imadziwika bwino kwa Mkhristu ngati chikhulupiriro.
It's the one that governs and guides you.
Ndiyomwe imalamulira ndi kukutsogolerani inu.
And it is superior to all the other senses.
Ndipo ndi yapamwamba kwa mphamvu zina zonse.
It's a superior to all of the senses, the other five senses.
Ndi yapamwamba
Now, I would not say that because that we receive the sixth
sense,
that the five senses are no good no more. Yes, they are. Those five senses were given to you by God. And they are to be used. But when the five senses act contrary to the word of God, then they are lying.
Koma. Pamene mbavu zisanu zijira mosiana kwa mau amulungu ndiye izo zikunama.
Now the sixth sense cannot lie.
Tsobano mbavu yajisanu ndi mozi singaname.
It's a super sense.
Ndiyo mbavu yabamwamba.
And that's what I want to speak about. This morning I spoke on a super sign.
Ndipo ndizo mwine ndi kufuna kulangulapo.
And tonight on a super sense. And the super sense is the Holy Spirit. The faith of God that dwells in you.
Chikulupiriro cha Mulungu chimene chimakhala mwainu.
And if you let the five senses be yielded to the sixth sense,
ndibangalinu mutalola mbavu zisanu zikhale zodzipereka kwa mbavu ya chisanu ndi chimodzi,
it'll guide you and bring all the other five senses under control of that super sense.
Iyo idzakusogolera ninu ndi kubweresa mphamvu zina zisanu zija pansi pa ulamuliro wa mphamvu ya pamwambayo.
For it's so far above the natural sense.
Pakuti iyo ndi yapamwamba kwambiri pa mphamvu ya chilengedwe.
As a spiritual man is above the natural.
Monga munthu wa uzimu ali wapamwamba pa wachilengedwe.
It's as far as high as the heavens is. Above the natural man and his five senses.
Iribadari monga kumamba kuli. Pamamba pamundu wajilengedwe ndi mbambu zake zisanu.
It makes you believe things that you cannot see.
Ima kupangisa iwe kukulubirira zindu zimene iwe sungaziwone.
It makes you act where you do not think the five senses would ever think about.
Ima kupangisa iwe kuchita pamene iwe sukuganiza kuti mphamvu zisanu zija zikanaganiza za icho.
The devil can get into these five senses and lie to you.
Mdierekezi akhoza kulowa mwa mphamvu zisanu izi nanama kwa iwe.
But he cannot touch that super sense.
Koma iye sangaikhuze mphamvu ya pamwambayo.
That's far beyond his reach.
Iyo ilipatali kwa kufikira kwake.
That come from God.
Iyo imachokela kwa Mulungu.
It's called faith.
Iyo imachedwa chikulubiriro.
Faith is that great thing.
Chikulubiriro ndicho chinthu chopamba nacho.
And the five senses does not control the sixth sense.
Ndipo mbavu zisanuzo sizimalamulira mphamvu ya chisanu ndi chimodzi.
But the sixth sense controls the five senses.
Koma mphamvu ya chisanu ndi chimodzi imalamulira mphamvu zisanu.
The super sense controls the natural senses.
Mphamvu ya pamwamba imalamulira mphamvu za chilengedwe.
And the five senses is see, taste, feel, smell, hear.
Ndipo mphamvu zisanuzo ndizo kupenya, kulawa, kukudza, kunungiza, kumva.
And the super sense is something that'll make you believe God's word.
Ndipo mphamvu yapamwamba ndi china chake chimene chidzakupangitseni inu kukhulupirira mawu a Mulungu.
Well, that's the only thing it'll speak about.
Pakuti ndicho chinthu chokha chomwe iyo idzalanguleza icho.
It'll make you believe for things that you can't see, taste, feel, smell, or hear.
Ndipo iyo idzakupangisani kukhulupirira zinthu zimene inu simungadzione kuzilawa, kuzikhudza, kulungiza kapena kuzimva.
Because it'll take God's word.
Chifukwa zimatengera mawu a Mulungu.
And it will deliver that word to you.
Ndipo idzapereka mawuwo kwa inu.
And make you walk contrary to any other thing there is but God's word.
Ndikupangitsani inu kuyenda mosiyana kwa chinthu china chilichonse chomwe chilipo kupatula mawu a Mulungu.
By faith. Faith does it.
Mwachikhulupiriro. Chikhulupiriro chimachita izo.
Now, in giving this illustration of the senses,
tsopano, popereka chitsanzo ichi cha mphamvu,
the natural man is born with these senses, so they are nature-given senses.
Munthu wachilengedwe amabadwa ndi mphamvu izi, kotero izo ndi mphamvu zoperekedwa mwachibadwa.
And that's really the only thing he'll ever know about it.
Ndipo icho ndi chinthu chokha chomwe adadzadziweza icho.
In his intellectual thinking.
Mwa kuganiza kwake mwalunda.
He can only think as a man.
Iyakhoza kungolingalira ngati munthu.
He can see as a man.
Iyakhoza kupenya ngati munthu.
He can understand as a man.
Iyakhoza kumvetsa ngati munthu.
He can hear as a man.
Iyakhoza kumva ngati munthu.
But when he becomes governed, are regenerated.
Koma pamene iye akhala wolamuliridwa, kapena kusinthidwa.
Or we would call it born again.
Kapena ife ndikhoza kuchitcha icho kubadwa kachiwiri.
Then that sixth super sense takes a hold of him.
Ndiye yachisanu ndi imodziyo mphamvu yapamwamba imamugwira iye.
In doing so, that super sense raises him up into a spot.
Ndipo tero, mphamvu yapamwambayo imamukwezera iye mwamba kufika pamalo.
So where he has faith to believe things that he could not hear.
Amene iye ali ndi chikhulupiriro chokhulupirira zinthu zimene iye sangazimve.
Things that he could not see.
Zinthu zomwe iye sakanakhoza kuziona.
Understandings that he could not understand.
Kumvetsa komwe iye sangakumvetse.
He believes it anyhow because he's governed by that sixth sense.
Iye amakhulupirira izo basi chifukwa iye akulamuliridwa mwa mphamvu yachisanu ndi chimodziyo.
That super sense.
Mphamvu yapamwambayo.
Oh, how marvelous it is to know it.
Oh, momwe zili zonyumwisa kuidziwa iyo.
And to think how simple it is.
Ndikuganiza momwe zili zophweka.
To believe it.
Kuti uyikhulupirire iyo.
Now you cannot believe it until you are regenerated.
Tsopano, inu simungazikhulupirire izo mpakana inu mudasinthidwanso.
The Bible said that no man can call Jesus the Christ only by the Holy Ghost.
Bible linanena kuti palibe munthu amene anga mutche Yesu ali Khristu kokha mwa mzimu woyera.
We went through that this last week.
Ife tapyola mu zimenezo sabata yathayi.
And it's been such a stumbling block, especially to the Pentecostal believing people.
Ndipo chakhala chopunthwisa chotero kwelikweli kwa anthu okhulupirira mwa Chipentekosite.
When they hear me say that, Jesus said in St. John 5:24.
Pamene iwo andimva ine ndikunena kuti Yesu anati mu Yohani woyera 5:24.
He that heareth my word and believeth on him that sent me has eternal life.
Iye amene amva mawu anga anakhulupirira pa iye amene anandituma ine ali ndi moyo wamuyaya.
Eternal life comes from God alone.
Moyo wamuyaya umachokera kwa Mulungu yekha.
And no man can say Jesus is the Christ only by the Holy Ghost.
Ndipo palibe munthu anganene Yesu ali Kristu pokha mwa mzimu woyera.
You're only taking what somebody else said, what you learned by intellectual.
Inu mungungotenga chomwe wina wakananena, chomwe inu munaphunzira mwalunda.
What you learned by the natural five senses.
Chomwe inu munaphunzira mwa mphamvu zisanu zachilengedwe.
But when the sixth sense comes in, the Holy Spirit.
Koma pamene mphamvu yachisanu ndi imodzi idzamo, mzimu woyera.
It takes away all the reasonings of these six senses and five senses and lifts you up into that sixth sense to make you believe things that you can't see, taste, feel, smell.
Iwo umajosa kulingalira gonse mphamvu zisanu ndi imodzizi, mphamvu zisanu. Nukukwezera linu mwamba kulowa mu mphamvu yachisanu ndi chimodziyo kukupangisani inu kukhulupira zinthu zimene simungazione kuzilawa, kuzikhuza, kunungiza kapena kumva. Iyo imachita china chake kwa inu.
Then you can say Jesus is the Christ because you have witnessed it.
Ndiye inu mukhoza kunena kuti Yesu ali Khristu chifukwa inu mwachitira umboni icho.
Not what intellectual teaching has taught you.
Osati chimene kuphunzira kwalunda kwakuphunzitsani inu.
But what you've experienced.
Koma chomwe chakuchitikirani.
What is the sixth sense to do then, Brother Branham? Why did the sixth sense come?
Mphamvu yachisanu ndi chimodzi ndiyoti itani ndiye, Mbale Branham. Chifukwa chiyani mphamvu yachisanu ndi chimodzi imadza?
The sixth sense come for this reason.
Mphamvu yachisanu ndi chimodzi imadzera chifukwa ichi.
Now sixth sense is the faith, the super sense.
So no, mphamvu yachisanu ndi chimodzi ndiyo chikhulupiriro, mphamvu yapamwamba.
Now, if the sixth sense come for this reason only.
Tsopano, ngati mphamvu yachisanu ndi chimodzi imadzera chifukwa ichi chokha.
That was to make the five senses in you deny anything that's contrary to God's word.
Ndicho kupangisa mphamvu zisanu zija mwa inu kukana chilichonse chomwe chili chotsutsana ndi mawu a Mulungu.
That's what the sixth sense is for.
Ndi zomwe mphamvu yachisanu ndi chimodzi imachita.
The scripture speaks of casting down reasoning.
Lemba limalangula za kuchotsa kulingalira.
The five senses will you can reason.
Za maona mbamvu zisanu zidzatero inu mukhoza kulingalira.
Well now why should
chabwino tsopano chifukwa chiyani mwamuna uyu ndipo chifukwa chiyani.
But the sixth sense doesn't see that at all.
Koma mbamvu yachisanu ndi chimodzi simaona zimenezo konse.
It's so far beyond it.
Ndiyapatali kwambiri kupyola izo.
It's so much higher than it is.
Ndiyapamwamba kwambiri kuposa izo.
Until it don't even have any reasonings at all with it.
Mpaka kuti iyo ilibe ngakhale zolingalira konse ndiyo.
We believe it.
Ife tikuyikhulupirira iyo.
Far beyond anything that the five senses would have to say about it.
Iyo ili kutali kuposa chilichonse chimene mphamvu zisanu zija zikanati zinene za icho.
Now, get ready for a healing service.
Tsopano, ife tikukonzekera msonkhano wa machiritso.
See, we believe it.
Onani, ife tikuyikhulupirira iyo.
You walk by that sixth sense.
Inu mumayenda mwa mphamvu yachisanu ndi chimodziyo.
You talk by that sixth sense.
Inu mumalangula mwa mphamvu yachisanu ndi chimodziyo.
You live by that sixth sense.
Inu mumakhala moyo mwa mphamvu yachisanu ndi chimodziyo.
Die by that sixth sense and rise by that sixth sense.
Inu mumafa ndi mphamvu yachisanu ndi chimodziyo. Ndi kuuka mwa mphamvu yachisanu ndi chimodziyo.
That super sense.
Mphamvu yapamwambayo.
Something that's in you that's different from what the natural man is.
China chake chomwe chili mwa inu, chomwe chili chosiyana ndi zomwe munthu wachibadwa ali.
The natural man only has these.
Munthu wachibadwa ali ndizi zokha.
And they're all right if they can be brought in submission to the sixth sense.
Ndipo izo zonse zili bwino, ngati izo zingabweretsedwe mkumvera kwa mphamvu yachisanu ndi chimodzi.
If the natural mind says, reads the Word of God and says, that is the Word of God, it's speaking the truth. But if it reads and says it's not all the Word of God, or it was something, it was one time, but it isn't now.
Then
that sixth sense comes in and says he's the same yesterday, today, and forever.
See?
That's the difference. That's why that so many people fail to be healed. They're trying to come with an intellectual conception. They say, I do this or I believe this and so forth. But if that sixth sense is saying that, then there's nothing that will ever shake them from that sixth sense. The sixth sense is come upon the human being to make them deny anything that's contrary to the Word of God. Anything symptom. Any symptom that's contrary to God's promise, the sixth sense says it
isn't there.
If the Christian that's born again, and the first thing you know, some infidel, unbeliever, gets around to the Christian, and said, so now looky here. There's no such a thing as that Holy Ghost. You're just mistaken in that. You're crazy if you believe such stuff as that. There's no such a thing as it. That sixth sense goes right straight to
work.
Let me show you in the Bible where you can't receive the Holy Ghost. You see, I can show you here where the disciples got it, but
ndipo muona ine ndikozwa kusonyezani inu pamene opunzira anaulandira iwo koma.
Yeah, well, you say, look, the sixth sense
upon you,
say, but he said the promise isn't to you, to your children. Well, that
meant
there are children there. That didn't mean for you. It isn't for you.
Chabwino, izo zimadandauza anawo, izo sizimadandauza kwa inu, siza kwa inu.
But that sixth sense knows better. Why, it's already in you. They've said it too late. You've already received it. People who talk that there is no such a thing as the Holy Spirit don't know what they're talking about.
And how many ama punzisa udi palibeji ndujote omonga nzimuela saguzi wazazomwe iwagulangula.
Like a boy once peeling an apple. And was asked by an infidel debating a meeting. He said, what do you want up here? He said, I want to ask you a question. While he was eating the apple and enjoying it, a very simple sort of a, looked like a delinquent person, he with the hair hanging in his face. And one tooth out in front and an old dirty overhaul jacket on.
Ndipo dzino limodzi linachoka patsogolo ndipo wachikulire atavala jacket ya ovololo yakale iri bi.
He said, just one question I want to ask you.
Yana ni funso limodzi loka ine ndikufuna ndikufunseni inu.
The infidel just said, there is no such a thing as God.
Wachikunjayo mkuri atangoti palibe chinthu chotero monga Mulungu.
It's all emotion.
Zonse ndi zotengeka.
It's nonsense to it. It's all it is.
And the boy said, I want to ask you a
question, mister. Is this apple sweet or sour?
Ndipo nyamata anati, ine ndikufuna kukufunsani nufunso bambo. Kodi apulo iyi ikukoma kapena ikuwawasa.
He said, how do I know I'm not eating it? He said, that's just what I thought. Walked right back.
Iye anati, chabwino, nanga ine ndidziwa bwanji ine. Sindi kudya iyo. Iye anati, izo ndizo mwe ine ndimaganiza basi. Naenda chobwelera mbuyo.
How do you know when you haven't tasted the Lord?
Nanga inu mudziwa bwanji pamene inu simuna walowepa mbuye.
How do you know when you've never received the Holy Ghost, whether he's real or whether he is not?
Mukudziwa bwanji pamene inu simuna nandilepo mzimu woyera kapena iye ali weni weni kapena iye sali.
Amen. How do you know where there's faith and power?
Inu mukudziwa bwanji ngati chili chikhulupiriro ndi mphamvu.
How do you know there's not joy unspeakable and full of glory when you've never tasted to see it?
Inu mukudziwa bwanji kuti kulibe chimwemwe chosakambika ndi chodzaza ulemerero pamene inu simunalawe kuti muchione icho.
The sixth sense leads you to that.
Mphamvu yachisanu ndi chimodzi imakutsogolerani inu kwa icho.
The sixth sense declares that to you.
Mphamvu yachisanu ndi chimodzi imafotokoza icho kwa inu.
There's no intellectual powers at all that'll ever bring that to you.
Palibe mphamvu zalunda konse zidzabwelese konse icho kwa inu.
The intellectual powers will reason.
Mphamvu zalunda zidzalingalira.
And say, well, it's psychology. It's something this way. It's emotion with the people.
Niziri bwanji ndikuwerenga maganizo ndichina chake mwanjira iyi ndipo ndikutengeka ali nako anthuwa.
But when the sixth sense comes in, it denies all those things.
Koma pamene mphamvu yachisanu ndi chimodzi ilowamo iyo imakana zinthu zina zonsezo.
And moves a person straight into the bosoms of God.
Nimusunda mundu malunjika kulowa muzifuwa za Mulungu.
He that cometh to God must believe that he is.
Iye amene adza kwa Mulungu ayenera kukhulupirira kuti iye ali.
And a rewarder of those that diligently seek him.
Ndi wopereka mphotho kwa iwo amene amufuna iye modzipereka.
By faith, Abraham, by faith, Isaac, by faith, Jacob.
Mwachikhulupiriro Abraham, mwachikhulupiriro Isaki, mwachikhulupiriro Yakobo.
All by faith.
Onse mwachikhulupiriro.
It's the sixth sense that does it.
Ndi mphamvu yachisanu ndi chimodzi yomwe imachita izo.
Sixth sense denies all symptoms.
Mphamvu yachisanu ndi chimodzi imakana zisonyezo zonse. Zisonyezo zonse.
Anything contrary to God's word.
Chilichonse chosiyana ndi mawu a Mulungu.
Any feeling, emotion.
Kumvera kulikonse, kutengeka.
Somebody say, oh, well, I was prayed for, but I just don't feel any better.
Winati, oh, chabwino, ine ndinapempheleredwa, koma ine sindikumva bwino konse.
Success would never stand still for that.
Mphamvu yachisanu ndi chimodzi sikanayimisidwa njoo kwa izo.
Sixth sense would say it's a lie. I feel better, I'm getting well.
Mphamvu yachisanu ndi chimodzi ingati ilo ndi boza, ine ndikumva bwino ndipo ndikupeza bwino.
God said so, that settles it.
Mulungu anatero, izo zimakhazikisa icho.
Yes. Amen. God said so. Sixth sense only feeds on the word of God.
Amen. Mulungu anatero. Mphamvu yachisanu ndi chimodzi imadyera pa mawu a Mulungu okha.
That's super sense.
Mphamvu yapamwambayo.
It's super above the senses.
Ndi yapamwamba pamwamba pa zimphamvu.
It's a greater sense.
Ndi mphamvu yopambana.
It's a faith, it's a power that stirs and drives.
ndiji kulubiriro, ndi nyonga, yoma ima kondo weza, ni yendeta.
Amen. It's something that makes you do things that you never thought you would do.
Amen. Ndijina jake yoma ima kupangitza iwe kujila zidu zimene su naganize po kutuka na chita.
It's the sixth sense, the super sense.
Ndi mpamvu ya jisalu ndiji mozi, mpamvu ya pamwamba.
You get prayed for, say you got a crippled hand, you get prayed for your hand.
Inu munapembelelwa, tinene kuti munali, muli ndi dzanja lopunduka, ndipo munapembelelwa dzanja lanu.
You come up there and you believe that God's going to heal you.
Inu munabwela pamwambapo, ndipo inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchizani.
The pastor prays for you. You go back.
Mbusa akupembera ninu. Inu ni mubwelera.
The old natural man will say this.
Mundu wakale wachibadwayo adzanena izi.
You don't feel any different than that hand.
Iwe sukumva mosiyana mdzanja lakolo.
You know better than what you ever was.
Iwe suli bwino koposa momwe unalili kale.
But the sixth sense comes along and said, that's a lie.
Koma mbamvu ya jisalu ni imoziyo imaza nini. Limenelo ndi baza.
You've been prayed for. That settles it.
Iwe wapempelelwa. Izo zata basi.
Amen. Like a woman had come to her meeting one time.
Amen. Monga kazi uja. Anabwela kunsongano watu ndawi imozi.
And she come to her meeting, two of them.
Ndipo iye anaza kunsongano. Awira iwo.
They crossed the platform. They'd seen the discernments.
Iwa anadusa pansanja. Iwa nali anaona kudziwa waza muntima.
Them women were just swallowed up.
Hakaza menewa anango. Anango mezero watundu.
They were both real Christians.
Iwa wonsa anali a Christian wenu weni.
One come up in the spirit time and said, you are suffering with a stomach trouble.
Moza naza ndipo mzimu unaza kuti inu mukuvutika ndi vuto la mimba.
And her face lit up. She said, that's true.
Ndipo nkhope yake inawala, iye anati izo nzoona.
And the Holy Spirit said to me,
ndipo mzimu woyera unali kupyolera mwa ine.
He said, and it's an ulcer. It's caused from a nervous condition.
Unali ndipo ndi msungu. Zima yamba chifaya kalirwe la manjenje.
You've been examined by a certain doctor and he said that you could not had to have an operation, have it cut out.
Inu maeselwa ndidotolo wina ndipo iye anati kuti inu simunga kapena ziyenera ku kapena mkofunika kuti akuchiteni operation kuti azichekepo.
She said every word of that is the truth.
Iye anati liwili lonse la izo ndi loona.
Then seeing she's such a great believer.
Ndiyeno bona kuti anali wokhulupira kwambiri chotero.
Then it said, your name is Miss So and So, you come from so and so and such a place.
Ndiye iwo unati dzina lako ndi abiti wakuti ndi wakuti, iwo kuchokera kwakuti ndi kwakuti, ndi malo akuti ndi akuti.
She said, that is the truth.
Ndi izo nzoona.
What was it? The sixth sense catching it.
Chinali chiyani icho. Mphamvu ya chisanu ndi chimodzi kuchigwira icho.
Amen. The sixth sense and the Holy Spirit were standing side by side.
Mphamvu ya chisanu ndi chimodzi ndi mzimu woyera zinali kuima mbali kwa mbali.
The Holy Spirit was speaking, the sixth sense was saying, amen.
Mzimu woyera unali kulangula mphamvu ya chisanu ndi chimodzi imati, amen.
There it is, something has to happen.
Ndi zimenezo, chile chake chinayenera kuchitika.
When Martha run out to find Jesus.
Pamene Marita anatamangira kukamupeza Yesu.
And when she said, Lord, what's the sixth sense?
Ndipo pamene iye anati ambuye penya ni mphamvu ya chisanu ndi chimodzi.
If thou would have been here, my brother would not have died.
Inu mukanakhala pano chimwene wanga saka anafa.
But even now, whatever you ask God, God will give it to you.
Komanga kale sopano chilichonse chomwe inu mudzapemba Mulungu, Mulungu apereka icho kwa inu.
There's the sixth sense.
Ndi imeneyo mphamvu ya chisanu ndi chimodzi.
Jesus pulled himself together and said, I am the resurrection and life.
Yesu anadzikokera yekha pali modzi nati, ine ndine chiukitsiro ndi moyo.
He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live.
Iamena kulubira maine ngagaya nariatafa komabe iya zakala moyo.
Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
Aliyesamena kala moyo na kulubira maine sa zafa gose kodi iwe kukulubira izi.
What are you going to say, reasoning?
Kodi iwe unena jiani kulingalira.
There's a man laying on a dead and the worms is crawling through him.
Para kala mundu aragona apo wakufa mphusi zikukwawa kupyola mwaiye.
But he's just got to saying he was the resurrection and the life.
Koma iye anangotsiriza kunena kuti iye anali chiukisiro ndi moyo.
That's God's word.
Amene ndi mawu a Mulungu.
That's sixth sense beyond the doctor's care.
Mphamvu ya chisaluni chimodziyo kupyola chisamaliro cha dotolo.
Beyond the thoughts of scientific research.
Kupyola malingaliro akufufuza kwa science.
Defy all reasonings and cast them down.
Kunyoza zonse, kunyoza kulingalia kwanza ni kuzitaya hizo pasi.
Why? It's witness into God's word. I am, and I will be, I was, I am now.
Bwanji, iyo ikuchitira umboni kwa mawu a Mulungu. Ine ndine, ine sindine, ine ndizakhala, ine ndinali, ine ndine sopano.
I'm the resurrection and life. Amen.
Ndine chiukitsiro ndi moyo, munthu.
He that believeth in me, though he were dead, yet he shall live.
Iye amene akhulupirira mwa ine ngakhale iye anali atafa komabe iye adzakhala moyo. Ndipo aliyense amene akhala moyo nakhulupirira mwa ine sadzafa konse. Kodi iwe ukukhulupirira izi?
Iye
anati, ee ambuye, mphamvu ya chisanu ndi chimodzi.
I believe that you are the Son of God that should come into the world.
Ine ndikukhulupirira kuti inu ndinu mwana wa Mulungu amene ayenera kudza mu dziko.
Thy brother shall rise again.
Chimwene wako adzukanso.
Oh my. To the grave they went.
Oh my. Kumanda iwo anapita.
Them two together, something had to happen.
Iwo awiri limodzi china chake chinayenera kuchitika.
That was a super sense with God standing present. Something had to take place.
Imene inali mphamvu ya pamwamba ndi Mulungu atayima pamenepo. China chake chinayenera kuchitika.
The sense was, super sense was God.
Mphamvuyo inali mphamvu ya pamwamba.
There was something telling Martha that.
Panali china chake chimamuwuza Marita zimenezo.
She'd seen him, she knowed him. She recognized him to be the very Messiah.
Yana anamuona iye, anamudziwa iye, anamuzindikira iye kuti ndi Mesia amene.
And she knew if she could only get to him.
Ndipo iye anadziwa ngati adangofika kwa iye.
If she could only get close to him and present the case.
Ngati akanangokafika pafupi ndi iye nakafotokoza vutolo.
Just hear one promise come from him, that's all she wanted.
Kungova lonjezo limodzi kuchokera kwa iye ndi zonse zomwe iye ankafuna.
When he said, I am the resurrection life.
Pamene iye anati ine ndine chiukitsiro ndi moyo.
He that believeth in me though he were dead. That's all Martha wanted to hear.
Iye amene akhulupirira mwa ine ngakhale iye atamwalira ndi zokhazo zomwe Marita ankafuna kumva.
All she wanted because the sixth sense, the super sense, her faith was moving her to confessing, believing.
Zonse zomwe iye anafuna chifukwa mphamvu ya chisanu ndi chimodzi, mphamvu ya pamwamba, chikhulupiriro chake chinali kumusunda iye, kuti amuvomereze iye, kumukhulupirira iye.
This woman, when she left the platform, it was thus saith the Lord.
Mkazi uyu, pamene anachoka pa nsanja, anali pakuti atero ambuye.
Go home and eat. Jesus Christ makes you well.
Pita kunyumba ndi ukadye. Yesu Kristu wakukhalisa iwe bwino.
She went home.
Iye anapita kunyumba.
That night, a friend of hers living in the neighborhood.
Usiku umenewo. Zake wa iye wokhala pafupi naye.
Was third or fourth behind her. She had a big knot on her neck.
Anali wachitatu kapena wachinayi kumbuyo kwake. Ndipo iye anali ndi chotupa chachikulu pakhosi pake.
And here she come.
Ndipo apa iye anadza.
All thrilled about her our neighbor was going to be healed, that ulcer that had bothered her so much.
This is one
of the hundreds of cases, thousands of
them. And
this big knot sticking out on her neck.
And she come up, I said, no one
would have to discern that.
But you're happy about
something. You've been thrilled because that woman sitting over yonder is a neighbor of yours. Holy Spirit, she thought, how in the world could that man know that? It has to be something to reveal it to
him.
So when that was said, it said, you're thinking about your neck. Yes.
Do
you believe it'll leave?
I
believe it, she said, with all my heart.
I said, thus
saith the Lord. Go home and you will receive your healing. The natural man looked around and couldn't see no sign.
The woman
with the ulcer went home and tried to eat it, and my, she liked
to die.
Oh, the natural man, the natural sense of feeling still declared the ulcer there.
Oh, mundu wajibadwa, mbambu yajibadwa, yagumvelera, inafarokozelabe, kuti nsunguzo ziripo.
So, after about a week or two had passed,
kodero, parabila, pafubi fubi, sabara kapena awiri,
she went to the neighborhood.
Iye, anadzela, kwa apafubi naye.
To all of her people in the church, testifying, the Lord has healed
me.
And they said, are you eating now? No, not exactly everything I want, but she said, I'm already healed. For by his stripes I am healed.
Paguri, ndimi kungirima yake, inde ndachiritsidwa.
No matter what it was, she's healed anyhow.
Zibeka ndujomajinari, yanachiritsidwa bas.
One morning, the children had gone to school.
Ndibomma umodzi, ananalatabila kusukulu.
And she got real hungry.
Ndiboye, anamva njala kweni kweni.
She was standing washing the dishes by the window. She came to the meeting, another meeting about a year later. And she was washing the dishes. And when she, first thing she felt a real funny feeling go over. And she thought, what was that? Felt like I wanted to scream. And her husband had told her, said, honey, you quit talking about that healing.
Said,
because although he was a Christian, said, you're bringing a reproach upon the cause. How can you bring a reproach when you're testifying to his word?
You'll
bring a reproach if you don't testify to it.
Amen.
Said if you were healed, you were healed. She said, That man stood and looked me in the eye and told me my conditions and the things that I had done and who I was and where I come from.
Yanabi, mamuna uja na imana ndianga na ine maso na nduza ine mwendiriri ndizi nduzoma ine ndina chita ndikuni ndine yani ndikoma ine ndina jokela.
She said I hadn't been in the building 15 minutes when he come to the platform.
Yanani ine ndinali munyumbayo maminiti 10 ndi asanu pamene iye anadza pansanja.
How in the world could this man know that? I never saw him in my life.
Mdzikoli mamuna uyu angadziwe bwanji zimenezo ine ndinali nsana muone iye mmoyo wanga.
And he told me, thus saith the Lord.
Amen.
You're healed.
Ndipo iye anandiuza ine pakuti atero ambuye iwe wachiritsidwa.
And she said, I'll believe it until I'm dead.
Ndipo iye anati ine ndikhulupirira zimenezo mpaka nditafa.
He said, I'll believe it anyhow. So her and her sister, below her, a friend, had covenant to God that they'd hold that faith. That morning she felt real funny. And a few minutes she got hungry. So the children had left some oats in a plate, a little dish. And said, oats always just burn her up. If anybody ever had an ulcer, you know what it is.
And said,
so she reached down and took a couple of bites of those oats. Oh my, she said, I have to pay for it, I suppose.
Oh my, but
one of these days I'll be all right. But she noticed she was still hungry. So she just finished up the dish. She waited a few minutes. See what happened. Nothing happened. Felt good, still hungry. She fried her a couple of eggs and poured her a cup of coffee. Got some toast and had a real jubilee. She just ate all she could eat. She went ahead washing the dishes. And about a half hour later, she was hungry again. No ill effects. She put on her little bonnet and down the street she went into this neighbor's house. And when she got there, she heard, she thought there'd been a death baby in the family. They were screaming and shouting and walking around. The woman had slept late that morning and got up. Looking for the growth that was on her neck and it had disappeared during the night.
What
was it? God at work. Up here at Cato Tabernacle when we had that meeting. That crippled boy that come in there and was prayed for. Many of us there to see. They brought him back in that emergency room. Billy led me to him. They had him on a platform for 3 or 4 nights or in the building. He didn't get a prayer card, so they put him in the emergency room.
Yes, I
went in and prayed for him. Looked at him, he said, Mr. Branham, Can you tell me some consolation?
Kuyangana pa iye yana ni bambo Branham. Kodi inu munga diuze ine jitontozo jina.
I said, yes, sir, son. Polio got you this way. He said, that's right.
Ine ninari inde Branham ana. Polio wakufikisa iwe motere. Yana ni uko mkulondola.
I said, your name is such and such and come from a certain place. That's right, he said.
Ine ninari zina lago ndilaguti laguti iwe wachoke lagumalo enake uko mkulondola iyana.
What about my healing? I said, by his stripes you were healed.
Bwanji zamajini soanga. Ine ninari ndimi kwingirima yake iwe unatirisidwa.
He went home testifying, giving God praise.
Yana bilagwa wakujiga umboni hakumupasa mulungu mayamiko.
And he brought such a reproach they claimed in the neighborhood.
Ndipo yana bwana sachitonzo chotero iwa nkatero hapa fupi.
Until one Sunday a group of ministers come in and sat down by him.
Mpaka la mulungu limodzi gulu la atumiki linalo wanilikala pansi pomwe yanali.
And said, you must stop doing that.
Ndipo anati iwe uyenera kusiya kuchita izo.
You're bringing reproach upon the cause.
Iwe kubeleza chitonzo pa cholingachi.
And the young man sitting there.
Ndipo nyamata wang'ono atakhala kumeneko.
Said, mister, if you were sitting where I am, if you were in the chair that I'm sitting in.
Anati bambo, ngalinu mungana makhala pamene ine ndiri. Ngalinu mungana khala mumpando pamene ine ndakhalamo.
You wouldn't try to rob me of the last hope I got. In Christ.
Inu sibwezi mutayesa kundibela ine chiyembekezelo chotsiriza ine ndiri nacho mwa Khristu.
That by his stripes I am healed.
Anali ndimi kwingwirima yake ine ndatiritsidwa.
And he no more said that sitting there paralyzed.
Ndipo iye sana nene zoposa izo atakhala pamenepo wapuwala.
Feet, hands, body, back.
Mapazi, manja, tupi, msana.
And no more than he said that, and out of the chair he went, glorifying God.
Ndipo asana nene zopo saizo, ndipo kuchokela mumpando, iya napita kulemekeza Mulungu.
What? His natural senses said he'll sit there.
Chiani, mbamu zake za chibadwa, zinari ya zikala pamenepo.
The doctor said he'll be there forever. Or as long as he lives.
Adogada anati, azikalama menepo ndawi zose. Kapena malinga nangada ali moyo.
But the sixth sense says, by his stripes I am healed.
Koma mphamvu ya chisanu ndi chimodzi kuti ndimi kwingwirima yake ine ndachirisidwa.
And he wouldn't have nothing to do. It's casting away everything contrary to what God said.
Ndipo iye saka nakhala ndi chochita chilichonse ndi kutayira kunja chilichonse chosiyana ndi chimene Mulungu ananena.
That's what the sixth sense is for.
Ndicho chimene mphamvu ya chisanu ndi chimodzi yaperekedwera.
Old John Ryan.
John Ryan wokalamba.
Not the R-Y-A-N or R-H-Y-N.
Osati R-A-R-N, R-H-Y-N.
That was a blind beggar in Fort Wayne.
Kunali wopembesa wankulu mu Fort Wayne.
There where we went that day and he was prayed for in the meeting.
Ndipo uko ndikumene ndinapita tsiku lina ndipo iye anapembedwa mu msonkhano.
That was the night before the piano played the great position. Now he's near without anybody by it.
Uonali usiku limba lisanaimbe singanga wankulu sobonali pafupi popanda wina pafupi nayo.
And when he was blind, is Catholic by faith.
Ndipo pamene iye anali wakhungu, iye anali wachikatolika mwachikhulupiriro.
And he stopped in the line and I looked at him and I said, your name is so and so, John Ryan.
Ndipo iye anachoka munzele, ndipo ine ndinayangana pa iye, ndipo ine ndinati, dzina lanu ndinu wakuti ndi wakuti, John Ryan.
Yes.
Inde.
You're a beggar on the corner, you've been blind for years. Yes. That's right.
Ndinu wopembesa pakona. Inu makhala wakhungu kwa zaka, inde, uko mkulondola.
You're Catholic by faith, that's right.
Ndinu wachikatolika mwachikhulupiriro, uko mkulondola.
I said, thus saith the Lord, you receive your healing.
Ine ndinati, pakuti atelo ambuye, inu mulandile machiriswa.
I said, thank you, sir, I said, thank the Lord.
Anati, ndikuthokoza inu bwana ine ndinati thokoza ambuye
but I can't see I said that has nothing to do with it
yanani koma ine sindikutakupenya ine ndinati izo zilibe chochita ndichi
you are healed
inu mwachiritsidwa
and he said he went down along to help him off the platform
ndipo yanani yanapitirira yana muthandizira iye kutsika pansanja
the natural man couldn't see nothing
mundu wachibadwayo samakhoza kupenya kanthu
They couldn't see no results from that at all.
Iwo sama kwaza upenya zosalira kuchokela paizo konse.
Why said he's just as blind as he ever was.
Banja nani yali wakhungu monga yanalili kale.
So two of his friends brought him back and put him in the prayer line again and run him through again.
Kora wili anzake anamubweletsanso iye namuika iye munzere wapemphelo kachiwiri namuende samonso iye.
Hard let him pass through.
Hawada namulola iye kudutsa.
When he come back again he said, Mister, You told me I was healed.
Pamene iye anabwereranso yanali, bambo, inu mnandiuze ine kuti ndinachiritsidwa.
I said, you told me you believed me.
Ine ndinati, inu mnandiuze ine kuti inu munandikhulupirira ine.
He said, I do believe you.
Yanali, ine ndikukhulupirirani inu.
I have no reasons not to believe you.
Ine ndilibe zifukwa zosakukhulupirirani inu.
Said you've told me all things in my life.
Anati inu mandiuza ine zinthu zonse mu moyo wanga.
And he said I don't know what to do.
Ndipo anati ine sindikudziwa choti ndingachite.
He said there was a woman back there testifying and she had a garter a few minutes ago and it's gone away.
Nati kunali mkazi kumbuye uko amachitira umboli kuti anali ndi khosi loruma maminiti ochepa apitawo. Ndipo icho chachoka.
I said then if you believe me why are you questioning me?
Nani nani ngari inu mukundikhulupirira ine bwanji inu mukundifunsa ine
I'm telling you the word of God
ine ndikukuuzani inu mawu a Mulungu
He said what must I do sir
Yanani ndinachiyani ine bwana
Knowing he was Catholic and had to have something physical that he could hold you
podzwa kuti iye anali wachikatolika ndipo amayene okhala ndi china chogwirika chomwe iye akhoza kugwirako
I said just keep testifying by stripes I am healed And giving praise.
Ine ndinati dzingwa chiti labe umboni ndimikwingwi mayake ine ndachiritsidwa ndipo zimupasa iye mayamiko.
The old man for the next 2 weeks or three he stood on the corner and he sold papers.
Munthu wachikulireyo kwa masabata awiri otsalira kapena atatu iye anayima pakona ndipo iye amagulisa mapepala.
He would holler extra praise the Lord and healed. Extra, praise the Lord, I'm healed.
Yeah, makhoza ufula. Yabadela. Ambuya lemekezedwe ine ndachiritsidwa. Yabadela. Ambuya lemekezeke ine ndachiritsidwa.
When he come back to the meeting the next night, I couldn't hardly preach for him.
Pamene iye anabwerera kumsongano usiku wotsatirawo, ine sindinathe konse kulalikira chifukwa cha iye.
He'd raise another, everybody keep quiet. Praise the Lord for healing me. Praise the Lord for healing me.
Ya madzuka nafula. Ali yesa kalejere. Ambuya lemekezeke chipocho ndi chizaine. Ambuya lemekezeke chipocho ndi chizaine.
As a Catholic, he didn't know how to take a hold of faith.
Ngati wachikatolika, iye sana ndziwe momwe angachigwirire chikhulupiriro.
But he knew if he kept on saying, until that sixth sense would go to work.
Koma iye anadziwa ngati iye apirira kunena pa icho napirirabe kupirirabe mpaka mphamvu ya chisanzi chimodziyo ingapire kukagwira ntchito.
That's right. Praise the Lord for healing me.
Uko nkulondola ambuya alemekezeke chifukwa choti chisaine.
You stand on the corner and praise the Lord for healing me extra.
Iye anena atayima pagona akufula ambuya alemekezeke chifukwa choti chisaine yapadera.
Praise the Lord for healing me.
Ambuya lemekezeke chifukwa choti chisaine.
And he walked down the street and somebody come out and say, How are you, John?
Iye amakhoza kuyenda munsewu ndipo kumeneko wina anabwera pafupi nati, Uli bwanji, John?
Praise the Lord for healing me. All right.
Ambuya lemekezeke chifukwa choti chisaine ndili bwino.
And they laughed at him and made fun of him.
Ndipo iwo anamuseka iye namunyoza iye.
And another little newsboy led him over to the barber shop for a shave.
Ndipo nyamata wina wang'ono wa manyuzi anamusogole iye kometetsera kuti akamumete.
About 2 or 3 weeks later from the meeting.
Pafupi masabata awiri kapena atatu otsatira kuchokera pa msonkhano.
And the barber put him up in the chair and lathered his face and he said, John. He said, I understand some little smart aleck. And he said, I understand that you was down to see the divine healer when
here.
He said, yes, I went down. He said, I understand that you got healed just to make fun of him. And the old man said, yes, praise the Lord, he healed me. And his eyes come open. And he said, I let barber chair. He went with a towel around his neck. The barber trying to catch him with a razor in his hand. And he said, and down the street they went. God's word, it went to work. Little Georgie Carter laying down there, which you all know. Some people share close.
Georgie Carter wangono. Atagona kutsinyako, amene inu nonse mukumudziwa, anduena ali muno pafupi.
Laid there for 9 years and 8 months, couldn't even nothing to pull a draw sheet from under.
Atagona mmene mokwazaka zisanu ndi zinayi, ndi miezi isanu ndi itatu, ose na gose. Popanda koma kuyala nsalu pansi pa iye.
From the kidneys and bowels.
Zochokera mwintso ndi matumbo.
She weighed some 35 pounds.
Yankale mela mapaundi wakwanira makumi atatu ndi asanu.
Laying her in Milltown, Indiana.
Atagona kutsidya mu Milltown, Indiana.
And her people belonged to a church that.
Ndipo makolo ake anali ampingo umene.
When I went to hold a meeting there at the Milltown Baptist Church and praying for the sick.
Pamene ine ndidambida ukachiti sansongano kumeneko kumpingo wa Baptist mu Milltown ndikupembera odwala.
That church said if any member of this congregation attends that fanatic, we'll excommunicate him. And her father was a deacon.
Mpingo mene unari, ngani member aliyense wakulu iri, akamuone watendekayo, ife tuwachosa iwo. Ndipo abambo ake anali a deacon.
But she's got my little book called Jesus the Same Yesterday, Today, and Forever.
Kuma iye anali atatenga buku langa lalingono, lochedwa Yesu aliyemweyo dzulo lero, ndi nthawi zonse.
Brother Hall, take me to her one afternoon.
Mbale Hall, anandidengela ine kwa iye madzulo wena.
Her mother run out of the house, wouldn't have nothing to do with it.
Amayi ake anatowa nyumbamo, analibe chochita ndizo.
I went in and prayed for her.
Ine ndinalowamo, ndikumupemberera iye.
Said, well, how about that male girl?
Anali, chabwino nanga bwanji, sungwa na ujawa anali.
She
told
about the vision. I said, that was a vision,
sister.
I can only pray. You have faith. The poor little thing had been taught against it. And a few days from then, I was standing up there baptizing. She was down there crying. But she promised that she'd come and be rebaptized again in the name of Jesus Christ if God would only heal her.
And
there she, little old leg just about the size of a broomstick. They couldn't even put her on a bedpan. Her mother, yet a young woman, sat there, broke with palsy, gray-headed from watching her daughter laying there, dying by inches.
Amayage, koma benkazi wangunoyo, anakalapa minepo, anasuega ndi kunyu, ndi mudu wa imvi, kumupenye mwana wake, wangwana nakuna maminepo, akufa mama inches.
Tubercular, the female glands, and went all the way through her.
Matenda nzuwa lo zakazi, ndipo anayendele lankari mwake monse.
She weighed some 37 pounds, I think it was. They judged her.
Yeah, maleme na mapaundi ena magumi asanu mbamuzi sandizi wiri inendugaliza anali iyo anamweza iye.
Couldn't raise her up high to put the bedpan on her. Had to pull a draw sheet from under a rubber one.
Sama kwaza kumudzusa iye mamba mokwanira kuti ayike chiwaya pansi pake. Amachita kusolola mamba kuchokera pansi pake wa mpira pira.
9 years and 8 months she'd lay there, not even able to raise her head to see a tree that was by the window.
Zaga zisandi zinaini miyazi sandi itatu. Yana la kugona mamenepo. Osa tako osa kutusa mutu wake. Kuliangane ntengo mene unali chapa zenera.
One day spin back up on top of the hillside of George Wright.
Tsigulina nditaima mbuyo. Pamamba pake papiri. Kwa George Wright.
The Holy Spirit said to me, rise to your feet. Now look, and there's a light shining under a dogwood tree. Said, go by the way of Wright's. Or go by the way of Carter's.
Zimo era unena kwa ine, duga mamabazi yako, ndipo ine ninanyamuka, ndipo kukunali kuwala, kukuwala kudusa mtengo, wa ngalango ya galu, anani zela jaku njila ya kwa right, kapena dusila njila ya kwa kata.
When I got there, the Lord Jesus had showed her mother a sign that I was coming.
Pamene ine ninafe umineko, ambuya Yesu anelata mwone sama yake, chizi niyo jakuri ine likubwela.
Walked into that girl laying down that bed. So weak that she couldn't even raise a sputum and cup her mother would hold it.
Walefuka kwambiri makuriye sama koza ngakale kukweza kapu ya malovu. Hama yake ama igwirize yoku.
Trying to spit in the sputum and cup of the TB.
Kuyesa kulavulira mukapu ya malovu ndi TB.
I said, Sister Georgie, Jesus Christ, the Son of God, met me yonder in the wilderness about a half hour ago and told me to come lay hands on you. Amen. Thus saith the Lord, stand on your feet.
Ine ninari mulongo George Yesu Kristu mwana wa Mulungu anakomana nane kusinja kwa ngalango pafupi teke la ola la bidalo ndipo anandiuzene kuti ndibwera kudzaka manja paiwe pakuti atela mbuye ima mabazi yako.
The sixth sense went to work.
A
power struck that girl for the first time in 3 years or 9 years and 8 months she'd ever been on her feet.
Mpamvu inamukuza sungwa na uyo kwa ndau iyo yamba kwa zaka zitatu kamena zaka zisandi zinai ndi miezi sanu ndi itatu iyanela sana ime mapazi yake.
Jumped to her feet, running to the yards and blessing the trees and the grass and everything.
Analumba na ima ndi mapazi yake natamangira kuseli kwa nyumba ndipo akudalisa mitengo ndi uzu ndi chilichonse.
And went in and set out the piano and began to play. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's vein.
Ndipo analowa nakhala pansi palimba nayamba kuimba pali kasupe odzaza ndi mwazi wouka kuchokera mmisemba ya Emmanuel.
Why? Reasons were to cast down, she couldn't do it.
Branch. Kulinga lilo kana koza uponyila pas. Iye sakana koza uchida icho.
I don't know now. I'll never know. Only the power of God that held her up.
Ine sindi kudziwa sopano. Ine sindi dzadziwa anso. Mbamu ya Mulungu yoka. Ndiyo mwaina mugwira iye ni muimika.
Her legs wasn't that big around up here at the joints.
Miendo yake sinali ya ikulu chotele. Kuzungulira mamba umu. Polu mikizirana.
Nothing, I just like broomsticks.
Panalibe chonga iyo, ngari mitengo ya tsaje.
That's been some 12 years ago or 14, and today she's strong and healthy, going for the Lord Jesus.
Izo zinali zaka kumi ndi ziwiri zapitazo, kapena kumi ndi zinai. Ndipo lero, iyali ndi mpamvu ndi watansi, akuyendela mbuye Yesu.
What was it?
Chinali chiyani icho.
The first time there wasn't nothing seemed to happen. But reasoning would have said it couldn't happen.
But
brother, she held on to that word. If God could take that crippled girl up that Salem,
Ngali Mulungu, anakoza mulenga sungwa na ujawapu wala kusalem.
That nailed girl had been crippled and paralyzed, her arms hung down like that. Could heal her, she could heal her too.
Sungwa na ujawanero, anakala o lumala njiku puwala, njimu manja aga, anazende wala pastorero, anakoza umujiza iye, iakoza umujiza so iye.
She believed it. Brother Hall laying out her, dying with a cancer, the same man took me over there.
Iye anakulubila hizo. Ndipo mbale ho aragona kusinja akufa ni cancer mundu yemweyo ananditengera ine kumeneko.
His doctor in Milltown sent him up to this doctor that knew all me down here.
Dotoro wake mu Milltown anamutumiza iye kwa dotoro uyu mu New Albany kumusikuno.
That's the St. Edward's Hospital. I forget he brought my children. Fine man, good doctor. He examined
and
said, cancer. Said to Dr. Brown down in Milltown, said, he's dying. Dr. Brown said, I thought so. Said to Dr. Brown down in Milltown, said, he's dying. Dr. Brown said, I thought so.
Nari, Kwadora Brown, Kumusi Mumildan, Nari, Ia Gufa, Dora Brown and Nari, Ian and Magani Zajoncho.
Tuck him up to his sisters down here, which is a relative of Mr. Kopp, used to be the judge in the city.
Anamlengra Ie Gwamlongo Wage Musibuno, Aminari, Wajibale Wabambu Gop, Anakalabo Oeluza Musinda.
And when he got down there,
Dubamine Wanafika Musiuko.
Said, just keep him here till he dies.
And
they sent for me to come down. I went day after day with my wife back there. We prayed for Brother Hall. I loved him. He'd been one of my converts to Christ. And he got lower and lower and he couldn't move his hands. Miss Hall said, Billy, is there something you can do? I said, there's nothing I know, sister. All I can hear a word from the Lord. I said, I'd like for my doctor to look at him. He said, who is your doctor? I said, Dr. Sam Adair.
I called Sam.
Sam said, oh, they I'm sending to Louisville, Billy, for x-rays and things.
Sam anari, chindujoka, inendingamutu mizeye kuluviro, Billy, kukamujambula and dizindu.
Said, I'll give you a report.
Anari, inendingubasa, iwezo tzadila.
Send an ambulance down, pick him up, tuck him, come back. Sam called me up and said, Billy, he's got cancer out of the liver. We can't cut his liver out and him live. Said he's a preacher, he ought to be all right now. You might as well tell him he's going. I said, he's ready to go, Sam. But the thing of it is, I'd
take
to see him go. He's my brother, and I love him.
I
thought, oh, God, do something for me. I started to go squirrel hunting that morning. I looked out before day, nobody was out in the yard. Picked up a rifle and started to the house. There was an old rugged looking apple hanging on the wall. I thought, why did Meaty put that on the wall? I looked
at
another till six of them hung there. I jerked off my hat and fell on my knees on the floor. Looked up there and then a great big beautiful apple come down and eat all those apples up. I looked above there and there's that same light hanging on that picture yonder. Go tell Mr. Hall, thus saith the Lord, he'll not die but live.
Peter, ukamuze bambo holo, paguli atelo ambuye, iye seafa kwa makalamuye.
I went down and told him he wasn't any different. But he believed that he held on to it. There was no difference. Seemed like a day passed, no difference. The second day, no difference.
Panalibe kusinda kulikonse. Kunaoneka ngati tsiku linadusa. Popane kusinda sikula chiwiri. Popane kusinda.
About the third day it started, and here he is, a living today after years and years.
Pafupi tsiku la chitatu. Iko kunayamba ndipo pano. Iye ali moyo lero. Zidatha zaka ndi zaka.
Notice sitting right here, Miss Weaver.
Ine ndinazindikira atakhalapo mpano akaza Weaver. Ayi ine ndikulakwitsa.
When her daughter came after healing of Margie Morgan.
Pamene mwana wawo wamkazi anabwera pambuyo pamachiriso a Margie Morgan.
I went down there and there wasn't nothing that woman could do. She'd be dead within the next few hours.
Ine ndinapita kumeneko ndipo kunalibe kanthu kamene mkazi akanachita. Iye akanakhoza kufa mumaola ochepa otsatira.
They had a shot or two they could give her and that was all.
Iwo anamulasa kapena pawiri. Iwo akanakhoza kumupasa iye ndipo zinali zokhazo.
It had a female operation, cancer rupture through her spine.
Iye anali ndi operation ya chikazi, kansala. Anali ataendelera musana wake.
They scattered it when they operated.
Iwo anayimwaza iyo pamene iwo anamung'amba.
There was nothing to do for the woman.
Ndipo apo panalibe chochita kwa mkazi.
I want to talk to her about healing, but she said, sir, you are a minister of the Lord God.
Ine ndinkafuna kulangula naye iye zamachiriso koma iye anati bwana ndinu mtumiki wa Ambuye Mulungu.
And I'm not worthy that you would come into my house.
Ndipo ine sindili woyenera kuti inu mubwere munyumba mwanga.
Counting yourself unworthy for a minister comes.
Kudziwerengera yekha osayenera kuti mtumiki abwere.
She said, I've lived a life, I've danced and I've done things that I should not have done.
Yanari inenda khala moyo inenda vina inenda chita zinthu zimene ine sindi mayenera kuchita.
I've used bad language or whatever more. She told me her sins and she said, I'm not worthy of it.
Ine ndagwirisapo chilangulo choyipa kapena china chilichonsecho. Iye anandiuza ine machimo ake ndipo iye anati ine sindili woyenera waicho.
I've seen she was hitting the right line.
Ine ndinamuona iye akugunda mzere woyenera.
She'd have to get Christ in here before that sick super sense would ever go to work.
Iye anayenera kutero kuti amulowetse Khristu mkati umu mphamvu ya pamwambayo ya chisanu ndi chimodzi sanapite konse kugwira ntchito.
We knelt down.
Ife ndinagwera pansi.
I talked to her about though your sins be as scarlet.
Ine ndinayankhula kwa iyeza ngakhale machimo ako akhale ngati kapezi.
She gave her life to the Lord Jesus Christ.
Iye anapereka moyo wake kwa Ambuye Yesu Khristu.
And when she did, she said, oh, I feel so different.
Ndipo pamene iye anatero iye anati, oh. Oh, ina nikumva mosiana kwambiri.
Something's happened to me. I want to shake hands with all of you.
China chake chachitika kwa ine. China chake chachitika kwa ine. Ine ndikufuna kugwira na chanza ndi yense wa inu.
Just then I looked out and I seen her in a vision going back behind the house to a chicken coop.
Ndipo nayo mweyo ine ndinayangana panja ndipo ine ndinamuona iye mumasombenya akubwerera kuseli kwa nyumba ya khola la nkhuku.
I said, Mrs. Weaver, thus saith the Lord God, you'll make a trip to that chicken coop and you'll live.
Ine ndinati akaza wiva pakuti atero Ambuye Mulungu mupanga ulendo wopita kukhola la nkhukulo ndipo mukhala moyo.
She couldn't go the way she felt.
Iye sakanapita momwe amamverera.
Cancer eat her up.
Kansala anali atamudya iye.
She couldn't go the way the doctor said. She was dying.
Iye sakanapita mwazomwe adotolo ananena. Iye amafa.
And that's been, I guess, 14, 15 years ago, Miss Weaver.
Ndipo izo zakhala ine ndikuganiza zaka 19, 15 zapitazo akaza wiva.
14 years ago.
Zaka 19 zapitazo.
She staggered up to this tabernacle when she was simply didn't look like she was able to get out of bed.
Iye anazandima mpaka kuno kukachisi pamene iye anali kudwala. Sizimaoneka ngati anali wokhoza kuzuka pakama.
Little old bony arms, because she promised God she'd come and be baptized in the name of Jesus.
Mikono yake yayingono yobwala yakale chifukwa iye anamulonjeza Mulungu kuti adzabwera nadzabatizidwa mu dzina la Yesu.
We picked her up out of a wheelchair.
Ife tinamunyamula iye kuchoka muchikugu.
Almost out of a chair, took her down in the pool and baptized her in the name of Jesus.
Pafupi umwa muchikugu kumutengera iye mudziwe ndi kumubatiza iye mu dzina la Yesu.
And there she sits tonight.
Ndipo nduyo wakhala apoyo usiku uno.
Look at her if you want to see a species of hell.
Yang'anani pa iye ngati inu mukufuna kuona umboni wa umoyo.
Wow! Casting down reasonings and scientific researches and everything else.
Amen.
Bwanji! Kupangira pansi malingaliro ndi kufufuza kwa science ndi china chilichonse.
Because the sixth sense went to work.
Chifukwa mpangu yajisandi chimozi inapita kukagwira ntchito.
That's it. Look, let me say this again just for a minute.
Ndizo izo. Yanganani. Ndilole ine ndingonena ichiso kwa minute chabe.
Jesus passed by a tree one time.
Yesu anadusa pafupi ndi mtengo ndawi ina.
And it was a fig tree.
Ndipo iwo anali mtengo wa mkuyu.
And he looked at the fig tree.
Ndipo iye anayangana pa mtengo wa mkuyu.
Now please don't miss this.
Sopano chonde musaponye ichi.
He looked at the fig tree.
Iye anayangana pa mtengo wa mkuyu.
And there was no figs on it.
Ndipo umo munalibe mkuyu pa iwo.
And he said, he cursed the tree. And said, no man eat from thee.
Ndipo iye anati. Iye anautembelela mtengo nati palibe munthu adadye kuchokera mwa iwe.
The disciples looked around.
Opunzira nanga na bozungulira.
Tree looked like it always did.
Mtengo umaoneka monga umaonekera nthawi zonse.
An hour from that it still looked the same.
Ora limozi zitachitika izo iwo umaoneka abe chimudzi mudzi.
God never opened up the earth and swallowed it up.
Mulungu sana tsegula dziko ndi kuumeza iwo.
God never sent a fork and lightning out of the skies and burned it to a charcoal.
Mulungu sana tumize mphezi yogawanika kuchokera mulengalenga ndi kuwotcha iwo kuti ukhale makala.
He could have done it.
Iye akanakhoza kuchita izo.
Sure he could.
Zedi iye akanakhoza.
He never did those things.
Iye sanachita zinthu zimenezo.
What did happen?
Chinachitika ndi chiyani?
The tree had been cursed.
Mtengo unali utatembeleledwa.
The faith of God had placed against that tree's life.
Chikhulupiriro cha Mulungu chinali chitayikidwa motsutsa moyo wa mtengowo.
There was nothing physical you could see.
Panalibe china chogwirika mukanakhoza kuchiona.
But way down beneath the earth, down in the roots of the tree, death was setting in.
Koma pansi pa nthaka, pansi mu mizu ya mtengo, imfa inali ikulowerera.
It had been cursed.
Iwo unali utatembeleledwa.
The sixth sense had come against it. It had to die.
Mphamvu yachisaluti chimodzi inali itabwera motsutsa iwo. Iwo umayenera kufa.
Started dying from the roots.
Iwo unayamba kufa kuchokera kumizu.
That's the same thing takes place with the cancer.
Ndi chinthu chomwecho chikuchitika ndi cancer.
That's the same thing takes place with the tumor.
Ndi chinthu chomwecho chimachitika ndi chotupa.
That's the same thing takes place with any disease.
Ndi chinthu chomwecho chimachitika ndi nthenda iliyonse.
When that sixth sense of power of the Lord God raises up against it.
Pamene mphamvu yachisaluti chimodzi ya Mbuye Mulungu iuka pamwamba motsutsa icho.
Satan come out of there.
Anali Satan atuluka mmenemo.
You might not see no physical condition happen right away.
Inu mwina simungaone chikhalidwe cha thupi nthawi yomweyo.
But that faith holds there just the same.
Koma chikhupiro icho chimagwira uko momwemo basi.
It's been cursed.
Iwo watembeleledwa.
That sixth sense won't, that super sense won't let it go.
Mbambu ya jisandi nyumoziyo. Singate mbambu ya mama mbayo. Singalole iwo kupitilira.
It won't pay attention to how you feel, how you look, how you act.
Iyo singa samale momwe inu mukumvelera, momwe mukuonera, momwe mukuchitira.
It won't have one thing to do with it.
Iyo singa kala ndi chinthu chimodzi kuchita ndicho.
God's word's been applied.
Mawa Mulungu anali atayikidwa.
The sixth sense takes a hold of it. That's all.
Mphamvu ya chisandi chimodzi yakugwira iwo ndizokhazo.
She goes to work. The cancer begins to dwindle away. It dies from the roots. And it's gone.
Ijo inapita ukagwira ntchito. Kansala akuyamba kufota. Iye akufa kuchokera kumizu. Ndipo watha.
Certainly. By this same forceful sixth sense.
Ndithudi. Mwa mphamvu yomweyo yokanga kwambiri yachisalu ndi chimodzi.
Kingdoms has crumbled. Lap one wall against another.
Maufumu agwa. Asanjikizana koma limozi palina.
By this sixth sense. The Red Sea pushed back.
Mamphamvu yachisaluti chimodzi. Nyanja yofiira inakankhidwira mbuyo.
And a dry ground made a way for our children of God to escape on.
Ndipo nthaka yowuma inakonza njira kwa ana a Mulungu kuti athawirepo.
By this same sixth sense.
Mamphamvu yomweyi yachisaluti chimodzi.
Samson defied a thousand Philistines armed with armors and spears.
Samson ananyoza filisiri we okalandi zida ndindungo.
He had no way to defend himself but the jawbone of a wild mule.
Ya nalibanjira yozidenezela yeka goma fupa la jibwano jabulu wa kutengo.
That sixth sense went to work and he beat down 1,000 Philistines.
Ndipo mphamvu ya sound nyimoziyo inabira kugwira ntchito. Ndipo iye anakantha na ta Philistine chikwi.
Hallelujah.
Hallelujah.
By this sixth sense.
Mphamvu ya sound nyimodzi.
The dead's been raised.
Akufa awukitsirwa.
Amen. By this sixth sense, mighty miracles has been performed.
Mphamvu ya sound nyimodzi.
It's the most powerful force that ever hit the earth.
Amen.
That super sense. Called the sixth sense. Has nothing to do with this down here. If this down here declares it and says amen to it, all right, you're moving on. But regardless of what this does, believe that.
Amen.
There's where the power. If you believe in your heart, your fifth sense of thinking lays within your brain. But your sixth sense lays in your heart.
Amen.
You believe with your heart. Confession is made by the mouth. You believe with your heart. Yes, sir. That sixth sense, that powerful force. Listen. Because of that sixth sense, there was a prophet thrown into a lion's den. And because of that sixth sense, the lions couldn't eat
Daniel.
They couldn't get near him because of that sixth sense, that super sense. By that same sixth sense, three Hebrew children are sold into a fiery furnace and then defied the flames of the furnace. That sixth sense. All reasons would prove that they'd be burnt to death before they got to it. But that sixth sense stayed in there for 2 or 3 hours. And when they opened the furnace, they seen one standing among them like the Son of God. That's the sixth sense. Fires wouldn't burn it. Yes, sir.
But
that same sixth sense one time that the Apostle Peter was laying in jail. And they were going to behead him the next day and down at John Mark's house they had a prayer meeting. That sixth sense began to accumulate around that jail.
Mbambu yo yeji salu ndiji mozi inayamba kusonga na pazunguli andendayo.
Where he's been covered by prayer. That sixth sense went to work. The pillar of fire came in the window and touched Peter and said, come on, get out here.
Lawila moto. Linalo wapa zenela nipo. Linamukuza pedro nipo linani. Tiego tuluka muno.
The sixth sense. It was that sixth sense that would let St. Paul be drowned on that mighty sea when that little ship was waterlogged.
Inalimbambu ya yampavu pamene kabwero kanguno kana kunja madzi.
It was the sixth sense that kept him from being drowned. That super sense.
Inali mphamvu ya chisauni nyimozi yomwe inamuteteza iye kuti asamire. Mphamvu ya pamwambayo.
It was that sixth sense, and when the serpent bit him on the hand, he shook it off in the fire.
Inali mphamvu iyo ya chisauni nyimozi imene pamene njoka inamuluma iye padzanja iyana isatsira iyo moto.
It was the sixth sense that did that. It was that sixth sense that raised Jesus Christ from the dead. After he laid in the ground because he believed the word of God. Said destroy this body and I'll raise it up again on the third day.
For
David said, I'll not leave my Holy One to see corruption, neither will I leave his soul in hell.
But David said, I'll not leave my Holy One to see corruption, neither will I leave his soul in hell.
Is that super sense? Cast down the reasonings of these senses. Believe the super sense. The sense of faith that Jesus Christ gives.
Kulubirani mphamvu ya pamwamba, mphamvu ya chikhulupiriro yomwe Yesu Kristu akupereka.
By that same sense, God spoke when there was nothing.
Mphamvu yomweyo, Mulungu analangula pamene kunalibe kanthu.
What is that sense?
Kodi mphamvu yo ndi chiyani?
That super sense is God.
Mphamvu ya pamwambayo ndi Mulungu.
The faith of God in you.
The part of
God that comes into you gives
you the super sense. But that same super sense
God framed the world together with things which was not and did not appear.
Mulungu anagonza dziko palimozi ndi zinthu zomwe panalibe ndipo sizimaoneka.
He spoke his word and believed his word.
Iye analangula mawu ake ndipo anakhulupirira mawu ake.
And a world shook into existence.
Ndipo dziko linagwerezeka mkukhalapo.
Hallelujah. The sixth sense, the super sense.
Ulemerero mphamvu ya chisauni chimodzi, mphamvu ya pamwamba.
Oh God, pour it out on me.
Oh, Mulungu, itanulilani iyo pa ine.
Amen. Give it to me and to everyone who needs it.
Iperekeni iyo kwa ine, ndi kwa aliyense yemwe akuyisowa iyo.
Pour thy sixth sense into me, Lord.
Tanulilani mphamvu yanu ya chisauni chimodzi mwa ine Ambuye.
I'm willing to surrender these five my own knowledge thoughts. Casting out all reason, Lord, let thy word be true and every man's word a lie.
Ine ndikulolera kupeleka zisaluzi, nzeru zanga zomwe malingaliro, kupanya pansi kulingalira kwonse, Ambuye, kulola mawu anu akhale ona ndipo mawu a munthu aliyense abodza.
Every reason, every doubt be cast away.
Kulingalira kulikonse, kukaikira kulikonse, kuponyedwe kutali.
And let me walk by the super sense.
Ndipo mundilole ine ndiyende mwa mphamvu ya pamwamba.
The sense of the Holy Spirit.
Mphamvu ya mzimu woyera.
Don't you want that?
Kodi inu simu kuifuna iyo.
That's the thing that we want.
Ndicho chinthu chimene ife tikuchifuna.
God bless you, friend.
Mulungu akudalitseni inu abwenzi.
That's what you need.
Ndicho chimene inu musowa.
That super sense will ask for something.
Mphamvu ya pamwambayo ifunsa china chake.
And it knows that he'll give it. It's persuaded, for he that cometh to God must believe that he is, and a rewarder of those that diligently seek him.
If
the sixth sense
says,
God keeps his word. I give myself to him, I surrender all I got to him.
Mulungu amasunga mawu ake. Ine ndikudzipereka ndekha kwa iye, ine ndikupereka zonse ndinazo kwa iye.
My sense says this will bring it to pass. My faith in God's word, then call anything else contrary to it as though it wasn't.
Mbangu yanga ikuti chichipangisa izi kuchitika. Chikupiyo changa mumawa mulungu. Ndiye ichani chirichose chosiana. Ndicho.
Abraham met God, and God said, "You're going to have a baby by Sarah, and him 75 and her 65.
Abraham anagomana ndi Mulungu, ndipo Mulungu anali, iwe ukhala ndi mwana mwa Sara. Iye makumi asanu ndi awiri mbamu zisanu, ndipo mkaziyo makumi asanu ndi limodzi mbamu zisanu.
Abraham called everything that was contrary to that as though it wasn't.
Abraham anacha chilichonse chimene sichinali, chinali chosiyana kwa icho, ngati kuti panalibe.
He walked as if he seen God, and he believed.
Iye anaenda ngati kuti iye anamuona Mulungu, ndipo iye
he called anything that said that it wasn't any reasons, anything else that the doctor might have said. Why, Abraham, you're too old to do that.
Abraham, that
don't make a bit of difference what the doctor said, what anybody else said.
Izo sizikupanga usiana kulikonse zimene adotolo anena, zimene wina aliyense anena.
What his own mind said, what anything else said.
Zomwe malingaliro ake omwe ananena. Zomwe china chilichonse chinanena.
God was right.
Amen.
You stayed with it.
Mulungu anali walondola. Ndipo iye anakhala ndicho.
That's the sixth sense, the super sense.
Ndiyo mphamvu ya chisanu ndi chimodzi. Mphamvu ya pamwamba.
God give it to me.
Mulungu iperekeni iyo kwa ine.
God let me have more of it.
Mulungu ndilole ine ndikhale ndi zambiri za iyo.
To minister to his people is my prayer.
Kuti ndikatumikire kwa anthu ake ndilo pemphero langa.
This morning when that mother brought that little red-headed baby standing here.
Mawa uno pamene mayao anabweletsa mwana wang'ono wamutu ofirayo.
The tears running down her cheeks.
Misozi kuyendelela chotsika mmasayao.
I said, "What's the matter, sister?"
Ndinali chavuta nchiani Mulungu.
She said, "Brother Branham, it's got leukemia."
Yana limbale Branham ali ndivuto la misemba.
Felt something rise up.
Ndinamvelera china chake chikuuka.
Amen.
Oh, he's a very present help in a time of trouble.
Oh, yeah, ali thandizo lopezekera kuti munthawi za mavuto.
You're not long ago.
Kuno osatikale kwambiri.
Billy and I was going down the road driving.
Bile ndine timayenda munseu tikuongolera.
Some colored boys come down the road and they were driving fast. And one little fellow was pinned under the car with his back laying against the car.
Ndipo nyamata mmoza anakanirira pansi pa galimotoyo ndi nsana wake utagonera pa galimotoyo.
The boy jumped out and started to raise it up. He said, "Oh, please, oh, my back is breaking."
Anyamata awa analumbira kunja nayamba kuidzusa iyo. Iye anati, "Oh, chonde musatero nsana wanga ukuthoka."
"Don't you kill me, don't do it."
"Musatero mundipa ine musachita izo."
And they said, "Oh, we've got to get it off if he's catching a fire."
Ndipo iwe anati, "Oh, if I didn't we just say you kwa iwe, iwe ikuyaka moto."
Said, "Let don't move it, you'll mash me to death. Don't do it, don't do it."
Iye anati, "Isiyani musaisunda iyo, mukundifinyira ine kuifa, musachita izo, musachita izo."
I hollered, "There, son, are you a Christian?"
Ine ndinafuula pansipo, "Mwana, kwani ndiwe Mkhristu?"
He said, "No, sir."
Iye anati, "Ai bwana."
I said, "You better pray."
Ine ndinati, "Iwe kuli bwino upemphere."
He said, "Yes, sir."
Iye anati, "Inde bwana."
The sixth sense went to work.
Mphamvu ya chisanu ndi chimodzi inapita kukagwira ntchito.
Walked right around behind the car, I'll never know till the judgment.
Naenda chozungulira mpaka kuseri kwa galimoto ndipo ine sindidzadziwa mpaka pa chiweruzo.
But all of a sudden that car flicked over and was off of him and he jumped up and was all right.
Koma zonse mwadzizizi galimoto iyo inatembenuka ndipo iyo inalita musiyeye ndipo iye analumba mmwamba ndipo anali bwino.
What was it? A present help in a time of trouble.
Chinali chiyani icho? Thandizo lopezekeratu munthawi za mavuto.
We were coming down from a young colored lady
was driving a car in the road, New Plymouth, about 400 miles on it.
Even nani kubela kuchokela ku done wangone wachikuda anali kuende sagali moto munsewu Plymouth ya sopano pafupi miles mazana nai pa iyo.
She'd been driving at pretty good speed.
Yeah, anali kuende sapali wilo labwino kwambiri.
I seen the car drove its crank past chef all the way into the tree.
Ndipo ine ndinaiona gali moto yo inakaombesa kalanka shaft yake yonse mpaka muntengo.
Billy and I stopped them in a snowy, slick road ahead of us, but it was dry there.
Billy and Dina Dinaima, Kunali Salun se waterlet about Sokolobat, Komabandawio, Kunali Wauma.
The girl, the wind's blowing so hard up in Minnesota.
Sungwana, Mbeba Nali Wamba Morimba, Ugomu Minnesota.
Till it blows the car off, you remember Billy.
Mpaga inaulu sagali moroyo, you are so Billy.
I run down there to her, and there she's sitting there. She said, oh, I'm dying. I'm dying.
Ine ndina ntamangira kumeneko kwa iye. Ndiko kumeneko. Iye anakhala pamenepo. Iye anati, oh, ine ndikufa. Ine ndikufa.
They called the ambulance. The ambulance come.
Iwe anaita na ambulance. Ambulance inabwera.
And they had a dead man laying in the back of the ambulance. He said, I can't take her.
Ndiko iwe anali ndi munthu wakufa anagona kumbuya kwa ambulance. Anati, ine sindingamutenge iye.
And so the farmer said, well, send somebody else quick. The woman's dying.
I walked
up there and I said, lady, just a minute.
She said, oh,
don't touch me, sir. Don't touch me in my back.
I said, oh, musanikuze ine bwana. Musanikuze ine sana wanga.
I said, lady, are you a Christian? She looked at me and I said, I'm a minister of the gospel. If you're dying, how is it with you and God? She said, sir, I want to be right now. And the sixth sense went to her.
Hallelujah.
The power of God came down. She could walk out of the car without anybody helping her. The power of God present. The very present help in a time of trouble. We walk by faith. We live by faith. The just shall live by faith. We must live that way.
Yeah.
How many would like to have more of the six super
saints?
Let us bow our heads then while we pray. Precious Lord, our God and our Father, Thou art so good to us. You give us five senses to live by. And to walk by in this earth or to touch the earth. We can feel things that's to be felt with our hands.
If any cause of kudzazindu zomwe zomwe ziyenera kukudzirwa ndi manja wathu.
Tangible things.
Zindu zogwirika.
You give us hearing that we can hear.
Inumari basaife kumva kuti tizikhoza kumva.
We're so glad of that.
If any ogondwa kwambiri chifacha izo.
That we can hear the word of God, and by that faith cometh by hearing. Hearing the word of God. We're thankful for these six senses, Lord. May we maintain them all the days of our life. But may this super sense, may the sense of faith that belongs to the believer, because he has to have it in order to believe,
Lord, give us more of it. Oh, purge it, Lord, and try us and fill us with thy goodness and thy power. Let us walk all the days of our life by the sixth sense. By the sense of faith that's only given by Jesus Christ. That what we pray for, may we believe that we receive it. Have no doubt in our heart. And you promised that it would come to pass. These who had their hands up, Lord, I'm praying for them. They had needs. You know what they were. I pray that you'll bring them to pass. Every one of them, may it be fulfilled, their desire. I ask it in Jesus' name. Amen.
Faith
in the Father.
Did
you ever hear it before?
Not
without the music, just this way.
So when you pop under Zoimba, minute jabe.
Chikubiriro matate, chikubiriro mama, chikubiriro manzimu oye la kada walimot, ziwanda zanje njeme, njue matau, chikubiriro mehova, chinjenjimere sa chirichos. That's right. Oh, my precious faith.
Ugo mkulondola. Oh, my. Chikubiriro jopambana.
Precious, glorious faith. God, give me faith. By faith, Abraham.
Abraham.
By faith, Isaac.
Isaac.
By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain.
Mwajikulubiriro, Abele, anapeleka kwa mulungu sembe yopambana kuposa ya Kaini.
Him being yet dead, yet testified. Oh, how we need faith.
Oh,
I love him. I want more faith. My desire in this life and for this new year coming is more faith in God. God, take away any doubt that's in my mind, if there should ever arise one.
Mulungu josani kukaikira, kulikonse kumene kuli malingaliro anga, ngalipanga uke kumodzi.
Satan fights at me, he fights at you, he tries to shoot his arrows.
Satana amamenya paine, iya amamenya painu, iya amayesa kuponya mivi yake.
But may I have that shield of faith always before me.
Koma, ndikale nacho chishango cha chikhulupiriro nthawi zonse patsogolo panga.
Withstand the wiles of the devil.
Kuti chitsutse machenjerero amdielekeze.
But to knock off his fiery darts is my sincere prayer.
Kuteleza, kugwesera kumbali mivi yake ya moto ndilo pemphero langa lodzipereka.
God bless you.
Mulunga kudali seni inu.
Anything you say,
brother? Mulindijiri jonsi cholangu lambale neve.